Começar a paz.
Good morning, everyone. 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 Good morning, ngoku silindile amathuba amnandi namhlanje kusasa nje kwesifundo sesikolo secawe elizwini ngokuhlwake iyakuba zinkonzo zempiliso kwakhona ilandelwa inkonzo yomthendeleko ngoku ke sinokusikelelwa kosana ndiyakholwa ukuba umzalwana uNeville ebendicela kwakukho mntu uthile unosana lwabo olufuna ukusikelela ukuba bangamzisa umntwana wabo ngeli thuba ngeli xesha ngoku abanye ke umzalwana wethu ehleli okanye abanye babo phaa kwi-ogano okanye ipiano abe mnye baze ke bamnyuse bamzise umntwana sizawuba nenkonzo yokusikelela ukuze singene kanye ngokukhawuleza kangangoko sinako elizwini ngokuba siyathanda ukuhlala elizwini loo nto nguyena ndoqo ukunikela ixesha lethu kanye elizwini lenkosi ngoko ke sinombulelo kakhulu ukuba nethuba lokuhlangana nanonke namhlanje nokuze nale nkonzo inokuba ndiphazamile kulungile tate bendicinga ukuba ukho mhlawumbi kukuphazama nje kulungile ngoku ndiyabulela kakhulu ngokufanayo mhlawumbi oku ndicinga ukuba kuze ngomnye umntu yayenza ke yababunzima ngoku wonwabile wonke umntu makabongwe uThixo. Oh, ewe nabo abafo abancinane uxolo kulungile yiza mdala eke isibini samantombazana namahle amantombazana namehlo agwanga intle loo nto ngubani igama lakhe khangela apha ujennifer lee ngubani ifani esref uvela phi tate lee uveseliseinglinoi kumnandi kunjani ngoku ebhayibhileni ngoku ngokwesiqhelo banezi zinto ezinjengokubhaptizwa kwabantwana asikholelwa ekubhaptizeni abantwana ngokuba abakoni kuba basebancinci kakhulu kodwa siyakholwa ekunikeleni abantwana enkosini ngoku indoda enkulu le nam siza kubeka izandla phezu kolusana ngujenny ubusitsho ngujennifer kulungile masithobise iintloko zethu bawuwasezulwini njengokuba kusasa nje sizisa le ntombazanana ibizwa ngokuba ngujennifer kuwe unina nezihlobo bezenayo bevela kude ukuze asikelelwe le enkosini siyazi ukuba wena wazibeka izandla zakho phezu kwabancinane olu hlobo ngemihla yakho waze wathi bavumeleni abantwana beze kum ningabaleli ngokuba bukumkani bamazulu bobabo banjalo ngoku simnikela kuwe ukuze abe nobomi bokukhonza egameni likayesu kristu amen ngubani igama lenye le intombazanana conlin kulungile khona omncinane wenza undenza ndizive ndibumncinane yintoni uyoyika ow nexhala ayizukulunga mama kulungile masithobise iintloko zethu nkosi yesu lo mama uzisa lokhona imncinci kuthi kusasa nje kwinkonzo yonikezelwa kusomandla wampha lo mntwana ukuba amkhulise ngoku ke umzisa kuwe kunye nodade wabo omncinane bawasezulwini ndiyathandaza ukuba ube nenceba sikelela olusapho sikelela le ntombazana incinane sisabeka izandla phezu kwayo egameni likayesu kristu simnikela kuwe simnikelela ubomi benkonzo amen uthixo akusikelele nabantwanana bakho wow sinenkumbula iintsana ezincinci ngoku ngubani igama lale nkwenkwana joel lee lee watson joel lee watson yinkwenkwe entle kanjani amehlo amakhulu aluhlaza o nivela phi nonke nivela egeorgia bendicinga kwandivela emazantsi bendingazi oh ewe oh hey inkwenkwe entlele yasegeorgia ngoko hey kulungile mhlekazi ewe umhlekazi kulunge kakhulu uyakwazi ukuthetha naye awukwazi masithobise iintloko zethu bawasezulwini sizisa le nkwenkwe eyithandekayo njengoba unina noyise bemi apha ngenxa yomanyano lwabo ubaphele nkwenkwana ukuba bayikhulise bambuyisela kuwe ke ingangumbono omhle kanjani lo njengohana wakudala owathandazela umntwana waze uthixo wamnika umntwana waze wambuyisela etempileni kathixo ekumnikeleni siphe Nkosi ukuba le nkwenkwana ibe sisixaka sakho ukuze unina noyise basikeleleke babe namandla nempilo yokuyikhulisa kwaye ibingangaphila ubomi obude bolonwabo ibe sisixaka sakho njengokuba siyinikela kuwe egameni likaYesu Kristu amen andisikelele ayenze ibe yindoda eyiyo mhlawumbi ibe ngomnye umprofethi omncinane njengosamuel ngoku nangamakhwenkwana amabini amancinane oh mathathu apho hayi lusapho lonke ubani igama lakho michael elakho ngubani paul amagama amnandi anjalo elakho udebra ndimnandi kakhulu ngumichael nopaul nodebra ngubani ke ifani yenu uelis kwalunga lusapho oluncinane olunamandla olo ndiyakuxelela uyazi xa ndibona abafo abancinane abanjeya indiphindisela emva ngexesha endandiseyinkwenkwana ngoku isaci sakudala sithi uyazi bakunyathela ezinyaweni ngoku bakunyathela entliziyweni kamva kodwa ndikholwa ukuba kuya kuba njalo xa sibanikela enkosini sinoxanduva apha ibe uthixo wayibeka esandleni sakho le nto wakwenza umshumayeli ndahlala ndisitsho ngabashumayeli abangabafazi uyazi kodwa wonke umama ongumshumayeli nalelakhe ibandla yabona ukukhulisa abafo abancinane ngendlela eyiyo ngethuba utata ayisebenza ninoxanduva ke uthixo andisikelele nobabini ninosapho oluncinci oluhle bawethu wasezizulwini sizisa nomichael omncinane ekhangeleka ngathi ulizibulo sibeka izandla zethu phezu kwakhe ekumnikeleni kuYesu Kristu usapho lwakowabo luzisa abantwana balo ngokuba oku ukubeke ukhathalelweni ngabo baye bayazi ukuba abanelanga ngaphandle koncedo lwakho ngoko ke bazisa usathana lwabo ukuza kulunikezela ngoku ndinikela umichael kuwe ndimnikelela ubomi benkonzo egameni likaYesu Kristu ngokunjalo sibeka izandla phezu kopaul omncinci saye sinikela ubomi bakhe kuYesu Kristu ndimnikelela ubomi benkonzo ndisenzela uzuko lukathixo naphezu kodebra omncinane sibeka izandla phezu kwakhe bawo ekumnikeleni nokukhumbula uYesu Kristu owabeka izandla zakhe phezu kwabantwana abancinane esithi bavumeleni beze kum musani ukubalela banga ubomi bale ntombazanana bungasikeleleka ebukumkanini bukathixo sikelela utata nomama banga bangaphila ubomi obude bolonwabo ukuze bababone abantwana babo bekhonza uthixo siyicelela uzuko lukathixo lintsikelelo njengokuba sibanikele egameni likaYesu Kristu amen nisikelelwe nisikelelwe nilusapho oluncinane oluhle ewe okunjani niyayazi into endiyicingayo amantombazanana aba mahle noko ngoku kunoba enjalo ndiseyinkwenkwana eyomhlekazi amehlo amakhulu amahle ubani igama ngubani igama ngujohana ifani yakho ngublair ngujohana blair nina ndijongileyo apho emva akangonopopi eyomhlekazi kunjani kodwa johana e ubunentlonana ujohana unentloni nje kancinane intoazana ethandekayo masithobise iintloko zethu bawasezulwini olu sapho lwakwablair lunikwe oku kumanyano lwalo nojohana mncinane kwaye siyazi ukuba imihla mibi apho usathana akhondawo zonke ukuthiyela ingakumbi la mantombazanana kwaye bayazi ukuba banelanga ukumkhulisa ngendlela eyiyo kwaye bafuna akhuliswe ngokuko nokuze abe sisicaka kuwe bakhulisa le ntombazanana ke ukuze ikuhloniphe ngoku bayizisa ngokunikezelwa kuwe sibeka izandla zethu phezu kwayo egameni likaYesu Kristu sisanikela uJohana Blair ebukumkanini bukathixo senzela uzuko lukathixo amen andisikelele mzalwana uBlair inkosi ibe nani bhota mhlekazi ayisentle le nkwenkwe heyi kunjani kulungile bethu ukhangele kangcono xa unokujika ujonge kweli cala ey mhlekazi nentlokwana entle ebukekayo nobuso obuyifaneleyo he ubani igama lakhe Daniel Mark ifani Harden Daniel Mark Harden ndisuka apha kufutshane mzana uHarden ayomhlekazi iphi imvelaphi yakho isizwe sasenew york ijohn lemelo kuqo hayi sizwe esikhulu kukho abantu bakuthi abahlala phaya uba ukazi uhlale eplasburg oh ndiye ndonwabe kakhulu enew york ndiza kunyuka ndiye khona njengokuba ndinenkonzo elandelayo kwisixeko inew york kulaa nkonzo yamatye phaya ngoku igama lakhe ngumakutsho uDaniel Mark inhleke khona lenkwenkwe masithobise inhloko zethu Nkosi Yesu sisa kuwe uDaniel Mark omncinane ekunikezeleni ubomi bakhe ebenikelwe ezandleni zikatata nomama kwabakhulisela umntwana mncinane kwiziyalo zikathixo bayazi ke ukuba abanelanga ngoko ke bamzisa kuwe nkosi ukuba usikelele ubomi bakhe ke ngoku siyazi kananjalo ukuba umhlawumbi lo siphila kuwo siyababona abafo abancinane kwaye asiyazi konke into ephethwe lingomso kodwa nokuba intoni na sibabeka ngethemba ezandleni zakho sibeka izandla kule nkwenkwana sinikezela ubomi bayo kuwe sinikelela ubomi benkonzo kubukumkani bukathixo sithandaza egameni likayesu amen uthixo akusikelele mzalwane inkwenkwe entlele akusikelele nawe makho omncinci mnandi kakhulu enkosi dade bangaphi abekhona apha ngicawe ababethandazela ucawe epheleleyo abazivayo iziphumo beziva uba baphilile phakamisani izandla zenu ababethandazelwa oh bethu jonga apha phantsi ngabo bonke umhlekazi ndivile nam ndifuna ukuba ndikhe ndihlale ndiphulaphule yabona yabona kukho into eqhubekayo endiza kundixelela ngayo emva kwexesha ngoko ke ngoku kuluzuko kuyamangalisa kwaye ukuba siyakuthetha ngawo kwenye inkonzo yazi ngelinye ixesha iyaqalisa ukuqhubeka kwaye sinombulelo kakhulu ngayo bendiye phaya ezantsi eKentucky ke njengokuba ndisenza qho ngonyaka ndisihla ndiye phaya bendikunye nabanye babahlobo bam aphaya bekungokuko kwaphela ukuya kuzingelayo nomatse kwaye neyazi loo nto yabona ngoko ke sinexesha elimnandi kakhulu saye siyayibulela inkonzo kufuneka ndihambile ngoku kufuneka ndigodukile emva kwale nkonzo Sise ke sibe si ndiza kuphinda nibuye kwakhona emva kwethutyana ndisiya eNew York enkonzweni ukuba ke singanethuba lokuba simise apha umzuzwana ungathi siyakuvuya ukuba singanayo inkonzo apha emnqubeni kuza kufuneka ndibuye ke ndisiya eSheerport size siphinde sigoduke sizimisele ukuba lapha ngeholide inkosi ithandile sibuyise usapho ndize ngoko ndifuna ukukwakhona ke inkonzo yam ePhoenix yeza ngoJanuwari yindibano yonyaka eyakube ilapho yosomashishini abangamaKristu kwaye malunga neveki okanye iintsuku ezilishumi phambi koko ndiza kuzama ukuqesha leya inkulu yabantu begama likayesu kwakukade kukho umzalwana ugarcia kunye nalaa mzalwana omspanish phaya benendawo entle inkulu apho basandula ukuyakha iya kuhlala amawaka liqela abantu isentsha ibandla labo ke lincinane kakhulu bathi ndingayiqesha nanenina ndifuna ukwenza njalo endaweni yokuthatha indawo ethetha apha kufutshane engcingweni ndisiya kwibandla nebandla ndicinga ukuba ndiyawuyijolisa yonke loo nto kwinkonzo enkulu yomanyano yabona sibe ke sibambele apho size sibe nokuqesha itempile siza kufumanisa ngoku ukuba singanako na ukuze ke sibe nengqungquthela yosomashishini abangamakristu ngoko ke kude kucace eyaphesheya siza kuzama ukubamba inkonzo konke phaya emazantsi kujanuwari nofebruwari nomatshi konke kwimihlaba yasemazantsi kuze ke siye ngokuba ukuba siqala ngoku siye eafrika yabona ngeli thuba lekrismas kubo ngumhla wesine kuJulayi yabona iyana kakhulu awunako ukungena phaya ngelo xesha ngoko ithuba lingcono lokuya kusekuhambeni kwethuba sifuna ukuqalisa ke ukuba singanako eNorway sibuye ke ngokujikeleza ihlabathi siyokusebenza phakathi eAfrika ukuze sigqibezele apho inkosi ithanda kodwa sithandazeleni ngoku kwaye siyanithanda naye niyayazi loo nto ngoko silindele okukhulu okungaphezulu ngaphezu kwako konke sinokwenza okanye sinokucinga ukuba inkosi ingakwenza kwaye siyakholwa ngokuhlwa nje ukuba kuya kubakho inkonzo enkulu yempiliso ndiyakholwa ukuba kuya kubakho andizukuthetha kuya kuba kancinane nje kuba sinomthendeleko ngokuhlwa nje ngoko kwemizuzu engama-20 okanye ama-30 size ke sibe nomgca wokuthandazela kuze ke kuze kwangoko emva koko siza kuba nomthendeleko namkelekile ke ukuba nihlale nathi siyakuvuya asinawo umthendeleko ovalweyo ngowalo lonke ikholwa wonke okholwayo phambi kokuba ndifunde isibhalo ke asinawukhe sithobise iintloko zethu umzuzu nje ndiza kucela umhlobo wam olungileyo umzalwana uLivale uba sikhokele ngelizwi lomthandazo uze uthixo asisikelele ilizwi lakhe mzalwana uLivale awunakusenzela loo nto
time, just one request, and that is, my God, that you help us to receive the word this morning, spoken by the servant of God that you have sent, knowing, Lord, that he can say to us, as Paul said, what came the word of God out of your came the word of God to you. We believe this morning, Lord, not exalting any man above his position, but surely we can recognize that the word of God is coming unto us this morning. And I, for one, Lord, and believe all of us want to hear it and receive it.
Amen.
In such a way, Lord, that it just won't be a knowledge added to us, but it'll be light.
Granted
the power to magnify Jesus Christ, who is our life. May he be our eternal joy.
Granted
everything that in his person, the Holy Spirit, be in us and then through us unto a lost and dying world.
Granted, Lord.
Grant us this morning, we pray, Jesus, thy servant, O God, in us. We shall therefore glorify as we have not done so before.
Yes,
in the name of Jesus Christ we pray. Amen.
Amen.
Amen. Now.
Amen. Ngoku ngoku ndilisekileyo ngenhlonipho sisondela elizwini. Ngoku ndinqwela ukufunda kusasa nje kwiExodus sahluko seshumi nesibini sakuqalisa kumqolo weshumi nesibini ivesi yeshumi nesibini neshumi nesithathu ngokudibeneyo.
And listen close now. And then before communion.
Niphulaphulisise ngoku ukuze ke phambi komthendeleko ngokuhlanje sifunde isahluko seshumi nesibini seExodus isahluko sonke. Okwevesi yeshumi elinanye nje apha kukulungiselela uhambo umthendeleko ophambi kohambo. Sifuna ukusondela koku ngentlonipho enkulu ngoku. Ngoku ivesi yeshumi elinesibini yesahluko seshumi elinesibini. Ndiyakuqanda izweni laseyiputa ngobusuku. Ndibethe onke amazibulo ezweni laseyiputa. Ndithabathele emntwini ndise enkomeni. Ndenze izigwebo kooThixo bonke baseyiputa. Mna Yehova. Igazi loba ngumqondiso kuni ezindlini enikuzo. Ndolubona igazi ndigqithe kuni. Singabikho kuni isibetho sonakalisayo ekulibetheni kwam ilizwe laseyiputa. Yanga inkosi ingalisikelela ilizwi layo elingcwele. Ngoku ndifuna ukuthatha umkholo ophuma apho kwiganyana nje elinye elinonobumba abahlanu uToken. Umqondisi. Ndifuna ukuthetha ngelo gama okanye ndifundise esi sifundo sesikolo secawe ngegama elithi umqondisi. IBhayibhile ithe apha igazi elo loba ngumqondiso kuni. Sifuna ukusebenzisa igama elithi umqondisi. Asinako ngoku ndakujonga iwatshi. Yakuba lixesha ke nazi ndinezibhalo ezininzi endizibhale apha ngoko asiko ndisazi ke ukuba andizuba nani okwethutyana sazi njani phofu ukuba ukuba lixesha lokugqibela eli abanye bethu bebonana ngoko masizame ukusondela kulo ngeyona ntlonipho ndiyazi ukuba kunzima inkosi isinike intsasa emnandi ngoku kananjalo kananjalo ukuze siqhube inkonzo imnandi nje konke Masizame ukuqwalasela ke ngoku kuyo yonke into esithetha ngayo ukuze ukuba kukho into apha inkosi eyakufuna ukuba niyazi ube nokuyiphiwa. Kwaye asimeli nje ukuba sibonwe apha. Asize apha ngokwenzela nje ukuba abanye babone ukuba besinxibe impahla enjani na. Okanye siza ngenxa yento enye njengoba umzalwane wethu ebethandaza la mthandazo. Silapha khona ukuze sive ilizwi eliza kuthi. Sifuna oko kuba kukuphela kwento eya kuba nento eyithethayo kuthi. Nantoni na eya kuba nokwaneleyo, nantoni na eya kusinceda. Kuba singabantu abafayo. Lonke uluntu lujongene nenguna phakade. Ngoko ke sinexeshana elingaka nokuba senze izigqibo zethu zokuba siya kuya kweliphina icala. Indlela ke iphambi kwethu singathatha naliphina icala isigqibe ekulinyuleni. yiloo ndlela owabeka ngayo uAdam noEva, yiloo ndlela kwakhona asibeke ngayo nathi. Kufuneka sikhumbule ukuba nokuba senza ntoni na okanye sinempumelelo kangakanani na ebomini ngaphandle koKristu, silahlekelwe into yonke ngokupheleleyo. Ngoko ukuba yena emva ukuba ukuko konke okukhoyo emakujonge kuko, ngoko singaba singabona abantu bazizidenge ukuba silamkeli size siyilondoloze. Hayi ukulamkela, kodwa uza kwinto enkulu kunoko. Emva kokuba ulifumene, Musa ulithabatha uliqhome kwindawo eshelufeni lelo kusetyenziswa. Njengokuya kwagqirha kuya kufuna iyeza, usuke ulithabathe ulibeke phezu kweshelufu. Ukuba uya uyokufuna iyeza, lisele iyeza. Ukuba kukho isifo esikuhluphayo, libe eli chiza lifanele ukukunceda, sela loo nto akunika yona kanye ngendlela akunike lona ngayo. Uba ngamaxesha amaninzi imizuzu embalwa yenza umahluko omkhulu ngendlela olinika ngayo, indlela esazi ngayo. Kodwa kule meko namhlanje, kumzuzwana nje omnye wesigqibo sakho unokutyumba isiphelo sohambo lwakho naphakathi. Lithabathe kanye njengokuba yena elinikezela kuwe. Umqondiso, igazi loba ngumqondiso kuni. Ngoku yintoni kuqala umqondiso? Ligama elisetyenziswa kakhulu phakathi kwethu bantu bathetha isiNgesi, ngakumbi apha eMelika. Umqondiso ke ngeliphandle isichazimagama sithi umqondiso luphawu, luphawu lwentlawulo, ixabiso elihlawulweyo, yabona? Ukuba intlawulo okanye ixabiso, ixabiso elifunekayo esele lihlawulwe. Njengentlawulo kumgaqo kaloliwe okanye intlawulo endleleni yebhasi. Uyangena uyokuzithengela intlawulo yakho, baze ke bakunike itikiti. Lo mqondiso ke awunakuchithwa kuyo nantoni na enye ingenguwo umgaqo kaloliwe. Lingumqondiso ke kwinkampani yakwaloliwe wokuba uyihlawule intlawulo yakho. Lingumqondiso kwaye awunakulichitha kwenye into. Alisebenzi kwenye indlela, lisebenza kuloo nto kuphela. Lingumqondiso. Apha ke ezantsi le nto sithetha ngayo, apho siqalisa khona nguThixo esithi kwisirayeli, igazi lexhwane liya kuba ngumqondiso kuni. Ixhwane likaisirayeli elixheliweyo lalingumqondiso ofunekayo kaYehova. Kufuneka ukuba ibe ligazi. UThixo wenza umqondiso wawunika uisirayeli. Akukho mqondiso wumbi uya kusebenza, yabona? Awunakuthathelwa ngqalelo. Ehlabathini ububudenge obuphindaphindeneyo, kodwa kuThixo ukukuphela kwendlela. Inye kuphela into ayifunayo ngulaa mqondiso. Kufuneka ukuba ubekho, kwaye awunakuba nawo umqondiso ide ibe ihlawuliwe intlawulo, uze ube ngonawo umqondiso okunika ilungelo lokuba udlule ngaphandle kwentlawulo. Ndiyakulibona igazi ndidlule kuni. Yayilixesha elinjani elo, lilungelo elinjani ukwazi uba unalo ngaphakathi kwakho ukudlula. Xa ndibona igazi ndiyakudlula kuni. Uphela kwento aya kuyamkela. Akukho nto yenye inokuthatha indawo yawo, akukho nto inokubambela, akukho hlelo nantoni na yenye. Loo nto kuphela ifunekayo. Wathi uThixo, ndiyakubona loo nto kuphela. Wawungenamsebenzi noba bengamalungisa kangakanani na, babelunge kangakanani na, babefunde kangakanani na, babenxiba kanjani na, umqondiso yayikukuphela kwento. Xa ndibona umqondiso ndiyakudlula kuni. Yayiligazi umqondiso wokuba imfuno kaYehova yayihlangatyeziwe wokuba yayenziwe. Igazi lalimele umqondiso. Igazi lalingumqondiso, yabona? UThixo wayetshilo ukuba mhlani ithe nadla kuwo nakufa ngaloo mini. Kwaye ke kwakukho ubomi obuthathwayo bumele ubomi bekholwa. UThixo ngenceba wamkela ukumelwa kobomi bomntu ongcolisekileyo. Wathi umntwana wakhe akuzingcolisa ngesono sokungalikholwa ilizwi, wathi uThixo esisityebi ngenceba wenza isibambiso. Kwaye sona sasiyinto efanele ukufa endaweni yakhe, kwakungekho nto yimbi inokusebenza. Kungenxa yaloo nto ukuba iiapile neepesika zikaKhayeni nezinye izinto zingazange zisebenze, kwakufuneka ukuba ibe bubomi obunegazi kubo.
Was gone from the sacrifice, and now the
bube ubomi bumkile kwidini, ngoke igazi lalingumqondiso wokuba umyalelo kaThixo wawenziwe. Ngoku yintoni awayefuna yona uThixo? Bubomi. Igazi ke lalibonisa ukuba kwakufuneka kukho ubomi obumkileyo, ngoko igazi lalingumqondiso wokuba kwakukho into ekufuneka ifile, imfuno kaThixo ukuba kunikelwe ngobomi, ukuba kunikelwe ngobomi kuze kuphalazwe igazi. Igazi ke lalimele umqondiso wokuba ubomi bumkile. Yayiligazi elimele umqondiso. Uyabona? Umkhonzi okholwayo wayebandakanywa nedini lakhe ngomqondiso. Andinqweneli kuhlala ithuba elide kwezi cathulo ezincinane, kodwa onokuthatha inkonzo iphela ngaso sisinye kuzo. Kodwa ndifuna ukukhe ndime apha umzuzwana ndiyigcininise loo nto. Ikholwa kwakufuneka libandakanywe nedini lalo. Yabona, ukuba lidini nje elenzelwe phaya phandle kwenye indawo wayelinikele, kodwa kwakufuneka ebandakanywe nalo. Ngeli phandle kwakufuneka abeke izandla zakhe phezu kwalo kuqala ukuzibandakanya kunye nedini lakhe. Igazi ke lalibekwa kwindawo apho wayenokuma ngaphantsi kwegazi. Igazi kufuneka ukuba libe phezu kwakhe. Loo ke yayingumqondiso wokuba uzibandakanyile enetyala, kwaza kwabonakaliswa ukuba isibambiso esimsulwa sasithathe indawo yakhe. Umfanekiso omhle kanjani! Oh, okhululweyo! Yabona, usandula kwenziwa ubulungisa, nemfuno yomgwebo ongcwele kaThixo yayihlangatyeziwe. Wathi ke uThixo, ngoku ndiyakufuna ubomi bakho, uze kuthi ke xa ubomi bonile size isibambiso esingenetyala sithabathe indawo yabo. Yayiba sisilwanyana esinegazi, hayi apile ipesika. Loo nto ifanele ukuyenza icace kangangoko imbewu yenyoka kuye wonke umntu ukuba yayiligazi. Eli gazi ke elalingena kuphuma esiqhameni laliphuma kwisibambiso esimsulwa, bube ke ubomi buphumile nabo endaweni yabo. Igazi ke laluphawu lokuba isilwanyana sasifile, kwaza kwaphuma igazi. Umkhonzi oqaba igazi phezu kwakhe ke wayebonisa ukuba wayebandakanyiwe ekuhlangulweni, ngokuba wayezibandakanye edinini, wazidibanisa nedini. Igazi ke lamela umqondiso. Imangalisa kanjani khona! Ingumangaliso onjani wona! Umzekelo omhle kaKristu kanye kanye. Elaphalazwayo libandakanywe nedini ngokugqibelele kanye njengokuba kunokuba njalo. Kunjani ke ngoko ukuba uKristu hayi kuba ibe sisilwanyana? Uyabona, isilwanyana sasisifa, kodwa yayi eyona nto isilungekileyo sinayo, ndiyaqonda, inokuba sisilwanyana imvana. Ngexesha uThixo wayefuna ukuqondakalisa uYesu Kristu, wamqondakalisa njengemvana. Waze wathi xa afuna ukuziqondakalisa, waziqondakalisa njengentaka, ihobe. Ihobe yeyona ntaka imsulwa neyona icocekileyo kuzo zonke iintaka. Yona imvana itaka nelegusha sesona silwanyana sinyulu kuzo zonke izilwanyana. Ngoko ke uyakubona uYesu wabhaptizwa nguYohane, itheke iBhayibhile, waza wawubona umoya kaThixo unjengehobe usihla phezu kwakhe. Ngoko ke ukuba yayingcuka okanye ukuba yayisisona sipina esinye isilwanyana, imveli yehobe yayingenakuhambelana nemveli yengcuka. ngokunjalo imveli yehobe yayingena kudibaniselana naso nasiphina esinye isilwanyana ingeyiyo imvu. Ezo mveli zimbini ke zahlangana zaza ke zanokuvumelana enye nenye. Ngoku uyalubona unyulo lokangaphambili. Yayimvana ukufika kwayo apho, yabona? Yayimvana ekuzisweni kwayo, yayimvana. Yazalwa imvana, yakhuliswa imvana, yabona? Engoko lolo hlobo kuphela ke umoya wenyaniso elinokwamkela ilizwi elinokwamkela uKristu. Abanye bayazama, bazama ukulifumana babeke umoya kaThixo phezu kwengcuka. Yabona, benomsindo besifa bekhohlakele. Awuna kuhlala apho, umoya oyingcwele usuka ubhabhe kwangoko. Awungeke uyenze loo nto. Kwakunokuthini ukuba ela hobe lalihlile yaze endaweni yokuba ibe imvana kuthi kanti kwakho esinye isilwanyana. Ngelasuka lathi ngokukhawuleza okukhulu labhabha labuyela emva, yabona? Kodwa lathi lakufumana laa mveli lalinokunxibelelana nayo yasuka yaba yinto enye. Kwaye ke ihobe lakhokela imvana. Kwaye qaphela lakhokelela imvana ekuxhelweni. Ngoku imvana yalithobela ihobe, yabona? Kungenamsebenzi nokuba liyikhokelela phi na. Ndiyamangaliswa namhlanje xa uThixo esikhokelela kubomi bokuzinikezela okupheleleyo nobokumkhonza. Ingaba umoya wethu awuqhankqalazi ngamanye amaxesha ube bubonisa oko? Ingaba sizizwa imvana, yabona? Yabona? Imvana iyathobela. Imvana iyanikezela, ayizenzi, ayithabathi ikubange okokwayo. Ingangqenga nje ubuchebe obususe uboya kuyo, yiloo nto kuphela enayo. Ayisoze, ayisoze ithethe nto ngaloo nto, inikela nje ngako konke enako, yigusha ke leyo. Inikela konke okwayo ku, iphisa ngento yonke ngesiqusayo nangako konke okwayo. Yindlela iyo ke leyo umKristu wenene, ubaba uyanikezela, abakhathaleli nanye kwezeli hlabathi, kodwa banikela konke abanako kuThixo, yabona? Ngoku ke yayimvana le egqibeleleyo uKristu wayenjalo. Waze ke ngegazi elaphalazwayo lemvana, imvana nje emveli eyiputha. Laza laqatywa igazi ke kwathi kwakwenziwa njalo lamela umqondiso. Ngoko lingamela ntoni ke igazi lale mvana, yabona? Umqondiso wokuba sifile kwiziqu zethu yaye sibandakanywe nedini lethu. Yabona, ngoko imvana negazi nomntu baba ngababandakanywe kunye idini nekholwa. Yabona, ubandakanyiwe ebomini bakho nedini lakho oko ke kwenza le nto uyiyo. Igazi ke lalingumqondiso okanye isazisi. Igazi lalibonisa ukuba umkhonzi uliqhelile iqhwane wayamkela imvana. Waliqaba kuye igazi ukuba wayengenazintloni, wayengakhathali nokuba libonwa ngubani na, wayefuna ukuba wonke umntu alibone. Waye lalibekwa kwindawo apho aya kuthi wonke umntu odlulayo aya kuwubona umqondiso. Yabona, abantu abaninzi bafuna ukuba ngamaKristu baze bathande ukuyenza ngokufihlakeleyo loo nto ukuze kungabikho mntu waziyo unokwazi ukuba bangamaKristu okanye amahlakani abajikelezanawo. Abanye babo bacinga ukuba kulungile ngokukhangela ndifuna ukuba ngumKristu kodwa ndifuna ukuba uzibanibani ayazi loo nto, yabona? Hayi, ngoku uyabona asibobuKristu obo. UbuKristu kufuneka bubonakalisile umqondiso wabo, yabona? Ngokuphandle ebomini bemihla ngemihla, eofisini, esitratweni, xa kufike inkathazo nantoni na, enkonzweni nandawuni na, ligazi umqondiso. Kwaye umqondiso ufanele ukuba uqatywe, yabona? Okanye asinguwo, nomnqophiso ngokwawo awenziwanga. Igazi lalingumqondiso okanye isazisi, lisazisa ukuba lo mntu uhlangulwe. Ngoku kwalunga, qaphela, babe nawo babehlangulwe ngaphambi kokuba kube khona ntoni na eyakhe yenziwe. Ngokholo baliqaba igazi. Yabona, ngaphambi kokuba yenzeke buqu, igazi laqatywa ngokholo. Ukholo ekubeni yayiza kwenzeka, yabona? Ngaphambi kokuba ingqumbo kaThixo idlule phezu kwelizwe, igazi kwakufuneka liqatyiwe kuqala. Kwakuse kusemva kwexesha kakhulu emva kokuba ingqumbo kaThixo seyithe yabe iwile. Ngoku sinesifundo apho esinokuthi ngenene mhlawumbi sicingise ngaso okomzuzwana. Kangela, hambi kokuba kwenzeke. Kuba kuza ixesha apho ungasayi kubana kubana gazi liqatyiweyo. Ixhwane lalixhelwa ngexesha langokuhlwa. Emva kokuba laligcine iintsuku ezilishumi elinesine. Lize ke libulawe ixhwane, igazi lalo liqatywe ngexesha langokuhlwa. Niyayifumana? Umqondiso awuzange wabakho kwade kwalixesha langokuhlwa. Eli ke liliqala ngokuhlwa lesigaba sexesha esiphila kuso. Liliqala ngokuhlwa eli kwibandla. Liliqala ngokuhlwa eli kum. Eli liliqala ngokuhlwa lo myalezo wam. Ndiyafa, ndiyahamba. Ndiyahamba, ndiyaphuma. Ngeqala ngokuhlwa le ndaba ezilungileyo. Kwaye size siphume egwetyelweni nakwizinto ezinjalo. Kodwa eli lixesha apho umqondiso kufanele ukuba uqatywe. Bendinixelele kule xa ipheleleyo ukuba bendinento endifuna ukuthetha ngayo. Yiyo le ke. Ixesha apho ungenako tu ukudlala ngayo. Kunyanzelekile ukuba yenziwe. Ukuba yake yenziwe kufanele ukuba yenziwe ngoku. Ngokuba siyabona ukuba ingqumbo kaThixo seiza kudlula phezu kwelizwe kwaye yonke into ephume ngaphandle phantsi kwalo mqondiso iya kutshabalala. Igazi likwazisile. Aphela kuba ubomi besilwanyana babungena kubuya buze phezu komntu. Nakuba liphalaziwe igazi ubomi babuphuma kakade. Ubomi ke babahlukile kwigazi. Babusithi ke ubomi begazi bakubaphumile kulo, ubomi babahlukile kwigazi. Ngoku igazi lilichiza lobomi, kodwa ubomi bahlukile kwigazi. Kodwa ubomi busegazini. Obesilwanyana ke ubomi babungena kubuyela phezu komnquli. Wayesithi akuphalaza igazi lexhwane, kwakufuneka aqabe ububende. Ngokuba ubomi babumkile bungena kubuya ngokuba babungena kuza phezu komntu uba ubomi besilwanyana abunamphefumlo. Isilwanyana asizazi ukuba sihambaze saye sithi nje asisiqondi isono asazi kwanto ngoko ke siyinto ephilayo kodwa asingomphefumlo ophilayo. Ngoko ke obabomi besilwanyana babungena kubuyela phezu kobomi bomntu ngokuba babungenamphefumlo kobo bomi. Ngoku kukho ubomi, igazi, ubomi, nomphefumlo osebomini. Umphefumlo imveli yobomi. Ngoko ke babungena mveli ithile yayisisilwanyana. Ngoko ke igazi lalimele umqondiso wokuba ubomi babunikezelwe. Kodwa kule ndawo yozuko, phantsi kwalo mnqophiso, kukho umahluko phakathi kwegazi nobomi. Umqondiso wekholwa namhlanje ngumoya oyingcwele. Hayi igazi ubende, kodwa ungumoya oyingcwele kaThixo. Nangoke umqondiso uThixo awubiza kwibandla namhlanje. UThixo ufanele ukuba ubone lo mqondiso. Ufanele ubone ukuthi sonke ngabanye. Ngoko ke njengokuba amathunzi ngokuhlwa evela. Nengqumbo seyilungile ilungele ukuthululwa isihlanga sentla. Phezu kwezizwe ezingahloneli iThixo naphezu kwabangakholwayo abangahloneli iThixo. Naphezu kwenjingalwazi ezingenanto kwezi zinto ndaye ndizame ukuzikhombulula nokuphila ngcwele kanye phambi kwabo ukuzama ukubona ukuba bemiphi na phambi kokuba ndizithethe ezi zinto. Ngoku siphila emathunzini nengqumbo ingxamele ukubetha. UThixo yena ubiza umqondiso wokuba wena ngokwakho wamkele umqondiso wakhe umoya oyingcwele. Ukukuphela kwendlela nephawu ekuphela kwalo uThixo ayakuze alidlule. Ngokuba ububomi wokwenene bukaYesu Kristu sebubuye bangena kwikholwa kwakhona. Ubomi besilwanyana babungena kubuya. Ngoko ke igazi kwakufuneka libekwe emnyango phezu kwemiqadi nemigubasi yomnyango. Ukuze wonke umntu odlula, wonke uluntu, wonke umntu ozanga kuloo ndlu wayesazi ukuba kwakukho uphawu phezu komnyango. Ilo lwegazi lokuba ubomi babufile kuloo mnyango. Amen. Yindlela ekumele ukuba yiyo kwikholwa ngalinye namhlanje lizaliswe ngumoya oyingcwele. umqondiso wokuba igazi eliphalazweyo lemvana obuya bomi bebukwimvana bubuyile yaye buqiniwe ekuhleni apho ukuze wonke umntu odlulayo othetha nawe onalo naluphina unxibelelwano nawe abone ukuba igazi liqatyiwe nomqondiso wobomi obukwelo gazi uphezu kwakho ukhuselekile kwingqumbo yiloo nto kuphela hayi ubulungu hayi mhlekazi ubomi besilwanyana babungena kuhla phezu kwekholwa ngokuba yayisisilwanyana babuthetha kuphela ngesazela bubonisa ukuba kuza kufika idini eligqibeleleyo ke lalinokubakho njani idini eligqibeleleyo ngokungaphezu kothixo buqu esiba yintlawulelo ngokwakhe ngoku uthixo enziwa inyama ngelile lakhe igazi elidalayo ukuze libe kuphela kwendlela ubomi bukathixo babunokubuya ngayo ngokuba sonke sazalwa ngokuhlangana kwendoda nomfazi ngenxa yoko ke obo bomi bulapho bobehlabathi kwaye obo bomi ke abunakuma yinto esele igwetyiwe yalahlwa awunakuyilapha akukho ndlela yakuyilapha akukho ndlela yakuyigudisa akukho ndlela yakuyenza ngcono kufanele ukuba ife yiloo nto kuphela imfuneko ekhoyo kufanele ukuba ife isibambiso ke igazi likayesu kristu kufuneka lingene kuwe lingumoya oyingcweleke umqondiso kathixo ngokuba ulamkele igazi lonyana wakhe uyesu kristu ngoko ke ngemihla kaWesley mhlawumbi imihla kaLuther kwakucingwa ngokukholwa ngemihla kaWesley yayibububende begazi kodwa ngumhla wokugqibela lo apho umqondiso ubizwa khona loo nto ke yenze ngokudibeneyo isakhiwo esipheleleyo soqwilo niyayibona ngamanzi igazi nomoya obuvela xa umama efumana usana into yokuqala igqabhukayo kuzalo lwesiqhelo ngamanzi into yesibini ligazi into elandelayo ke ibe bubomi phuma kumzimba wenkosi yethu uYesu Kristu amanzi igazi nobomi ibandla lonke ke umtshakazi lilonke lenziwe ngokugwetyelwa kungcwaliswa nobhaptizo lomoya oyingcwele olungumqondini njengokuba amahebhere esahluko seshumi elinanye esithi onke ababahamba ngeengubo zegusha neengaga zebhokhwe beludwaye nazo zonke izinto bazenzayo kodwa abazange benziwe bagqibelele ngaphandle kwethu ibandla ke kulo mhla elowamkeleyo umqondiso ubhaptizo lukamoya oyingcwele ngokuba igazi liphalaziwe nomoya oyingcwele uphezu kwebandla ngaphandle kwethu ngoko abanakuvuka kodwa baxhomekeke kuthi uba uthixo wathembisa ukuba uya kuba nalo ukuba kuya kubakho umntu othile andazi uba iyaba ngubani na kodwa kukho umntu oya kuwamkela inye kuphela into enoxanduva layo kuyishumayela yindima kathixo ke kuzingela loo mbewu inyulwe kwangaphambili iya kubakho ke nangoko ngokuba baya kuba khona ngabanye omnye nomnye isigaba sexesha samanzi isigaba segazi ngoku ke sisigaba somqondiso womoya oyingcwele ukhumbule ke uIsrayeli wadlula kwiinto ezininzi kodwa kwakungexala ngokuhlwa apho wawubizwa khona lo mqondiso kwakungekho kusasa kungekho ekulungiseleleni iintsuku ezilishumi elinesine zokugcinwa kwexwana uIsrayeli wayesazi ukuba kukho into eyayisiza noLuther ngomdlalo wayeyazi noWesley ngomdlalo wayeyazi noFinney ngomdlalo uKnox Calvin babeyazi yiyo le ke babesazi ukuba kuya kufika ixesha eyakuthi ngalo intsika yomlilo ibuyele kwibandla babesazi ukuba kuya kufika ixesha apho ziyakwenzeka khona ezi zinto kodwa bazange baphile ukuze bayibone kodwa babeyikhangele beyilangazelela uIsrayeli wayesazi ukuba kukho into eyayisiza kodwa kwakungexala ngokuhlwa apho igazi lekhwane umqondiso ubekwa emnyango phofu ikhwane laliselibekiwe ibisoloko ilikhwane lonke lo xesha ukuza yayilikhwane ngexesha likaLuther yayiyimvana imvana ngexesha likaWesley kodwa ngoku lixesha lomqondiso lokuba yonke indlu igqunywe ngomqondiso ndlunganye kathixo kufuneka igqunywe ngumqondiso konke okungaphakathi kwayo kufuneka kugqunywe ngumqondiso indlu kathixo ke ngumzimba kaYesu Kristu yaye sabhaptizelwa ngamoya mnye kulo mqondiso saba yinto enye nawo ukuze uthixo athi xa ndibona lo mqondiso obonakalisiwe ndiyakudlula kuni yiyure emangalisayo lesi iphilayo ngoku ow igazi liliphawule liliphawule ikholwa ngokuba ubomi babuphumile wamngena kuya ngoko ke kwakufuneka ukuba abe nechiza kwakufuneka abe nento efana nepeyinti igazi ubende ubonisa ukuba ubomi baphumile kulo ngoku kwa umoya ngokwawo ungumqondiso umoya oyingcwele ngokwawo ungumqondiso hayi igazi igazi laphalazwa eCalvary nyani leyo kodwa igazi okokwalo laphindela kwizinto elalenziwe ngazo ukutya elalivela kuko awayephila ngako kodwa uyabona ngaphakathi kumbhobho wegazi kwakho ubomi uba busebenza uba umjelo wegazi uhambe uba ububende babungena bomi kubo ngokwabo ngoko ke babungena kushukuma kodwa bathi ubomi bakungena kububende begazi benza umjelo bazenzela umjelo ongowabo kwaza kwangumjelo nomjelo emva koko baze ke bangumntu loo mntu ke yayinguthixo Emmanuel esenyameni kodwa bathi obabomi bakuphindela emva ubende bemka kubo kodwa umqondiso ungumoya oyingcwele ophezu kwebandla khona ukuze babone uKristu kunyanzelekile ukuba kube njalo ngokuba umfazi nomyeni wakhe bababanye ngokunjalo umtshakazi nokristu bababanye ulungiselelo lomtshakazi nolungiselelo lukakristu lunye ayekhumbula eyokuqala imbali iTheofilo ndakubhalela ukuba uYesu waqala ukwenza eqhubeka ukwenza ukufa kwakhe akuzange kumphezise hayi mhlekazi wabuya kwakhona ingeso siquse esithathu koko kwa umntu omnye wabuya kwakhona ekwimokamoya ingcwele oza kuqhuba kwakhona ngomsebenzi wakhe eqhubela phambili yatsho incwadi yezenzo uYesu Kristu sekwanguye izolo namhla nangonaphakade umqondiso ke lowo luphawu olo xa upetros noyohane babedlula ngesango elibizwa ngokuba lelihle kwakulele indoda esisilima esisiqhwala ukususela esizalweni sikanini waze wathi silver negolide anayo kodwa oko ndinako ndikunika kona egameni likayesu kristu wasenazarete phakama uhambe baze bathetha nabo besazi uba babengabantu abangazinto abangafundanga kodwa bayiqaphela into yokuba babe naye uyesu yabona umqondiso wawukhona wanekiwe yabona oko ndinako bebona ihlwempu lomzalwana owileyo engqenge apho eqhwalela ingamilanga kakuhle eyinto yonke kwawo babomi bunye babukristu babukubo oko ndinako egameni lam niyakukhupha iidemoni hayi ndiya niya ukuba nithe kule ntaba hayi ndithe ukuba nithe kule ntaba Oh mzalwana ixesha lokuba umqondiso wanekwe lisondele siyalibona siyazi ukuba sikufutshane esiphelweni ngoku sisise zonke iintlobo zemiyalezo ukubonisa imiqondizwana ezimanga naw ke ngoku sibuyela kwinto ekufuneka liyenzile ibandla umqondiso kufuneka ubonakaliswe xa ndibona igazi ndiyakuvula kuni akukho nto yimbi inokusebenza unyanzelekile ukuba ibe ligazi ngoku umoya oyingcwele ngumqondiso wethu osuka kuthixo njengomfundi omkhulu wezakwalizwi isifundiswa omnye umzalwana ombhaptizi indoda elungileyo onesimoya esihle wathi akuza kum ngaxesha lithile wathi mzalwana ubranham wathi uthetha ngalo moya oyingcwele wathi kungokuba asiyonto intaleyo wathi oko sayifundisayo kuzo zonke izigaba ndaze ndathi kulungile ndiza wathi ndawamkela umoya oyingcwele ndathi wawamkela nini wathi ekukholweni kwam ngokuba ndandisazi uba yimfundiso yasebhaptizileyo ukuba uthi wakukholwa wamkele umoya oyingcwele ndaze ndathi ngoko upawulos wathi kwizenzo sahlukeshumanesithoba kwigquba iqela lamabhaptizi awayebonisa umshumayelo ombhaptizi owayengomnye wabafundi bakayohane ngebhayibhile uba uyesu wayenguye ukristu wathi akuba ewatyhutyhile amacala asentla kunxweme lwaseefeso wafumana abafundi bathile waza wathi kubo umoya oyingcwele namamkelana nakholwayo nje bathi asazi nokwazi ukuba kukho umoya oyingcwele waze wabuza ke ngokuba babebhaptize njani na babengabhaptizwanga egameni likayesu kristu ixhwane elenziwe idini babengabandakanywanga naye konke babelikholwa nje njengeyeza lihleli phaya bengekaliseli upawulos wabayelela ukuba babhaptizwe kwakhona egameni likayesu kristu wathi akwenza loo nto ngoko ke umqondiso wehla phezu kwabo babeqondakaliswa ngemisebenzi nemiqondiso kamoya oyingcwele ethetha ngeelwimi ngabo beprofetha nokuprofetha bedumisa uthixo babebandakanywe ngendlela efanayo nedini labo umoya oyingcwele ke sisazisi sethu uyinto esibonakalisayo ukuba singamakristu hayi ubulungu bethu ezinkonzweni hayi indlela yokuqonda kwethu iBhayibheli. Hayi kuba wazi kangakanani nangeBhayibheli, kukuba wazi kangakanani nangombhali. Yabona? Uphila kangakanani na umbhali kuwe, kukuba ubuwena, ubuwena bumke. Awusekho uzibalela ekubeni ufile umqondiso ke nguwo ophila kuwe ibe ingebo bomi bakho inguye upawulos wathi ubomi endibudlayo ngoku wayephila ubomi abahlukileyo kuwaye nabo ngaphambili ayisendim koko ngukristu ophila kum uloo ke umqondiso oqondakalisiweyo awubizayo uthixo sibandakwanye nelethu ukubandakwanywa nedini lethu ubomi womsindisi wethu bukuthi umoya oyingcwele Oh, ngumqondiso oqiniseke kanjani? Akusena kubakho umqondiso ungomunye.
Oh,
Nkosi, ukuba ninokuyifumana nje ingcinga yoku, ukuba bendinamandla kusasa nje, namazwi okugxininisa nokubeka ngaphakathi kumphefumlo wenu ongaphakathi. Hayi indlebe zenu, koko umphefumlo wenu. Beniyakulubona ithemba lawo. Uthabatha ukwenza uphumle ngolona hlobo. Bekuya kubanjani ukuba wena ubuwenze ityala uza kuthukiswa kwinkundla yomdibaniso usazi ke ukuba ufunyaniswe unetyala ubuya kufa usiya kwisitulo sombane okanye igumbi lomya otsarhayo igesi okanye naphina ubulawela esidlangalaleni ebe beya kukunika khona okanye uqhonywe okanye into enjalo ugwindwe nokuba besiya kwayintoni na isigwebo Ube usazi ukuba unetyala. Ube usazi ukuba ubunetyala. Waye ufanele ukuba ufe. Ukuba ukho mmeli uthile okumelayo. Onokukhupha kuloo nto. Ngoko ke ubuya kufuna elona gqwetha lingummeli othembekileyo unokulifumana. Wakufumana igqwetha elilumkileyo ke elilumkileyo. Ubuya kuva ngathi ityala lakho lincinane. Ubuya kuphumla kancinane ngokuba unaye ummeli. Kodwa ekusakubakho umbuzo ngokuba ingaba ligqwetha liya kusitshintshana imbono yedade okanye lakusijikana isigqeba senkundla ukuba eligqwetha nako konke kuthetha ngobuqili nokwazi umthetho kwalo linokuyiguqula loo nto lilithethelele ityala lakho libonakalise ukuba umele ukuba uphile kodwa nangoko kulo lonke igqinya lalo elikhulu nentetho yalo enkulu elinokuyenza nomdlela lokufaka kwisigqeba senkundla okanye kumgwebi mhlawumbi ubuya kuziva uphumle okwemizuzu embalwa kodwa nangoko bekuya kubakho umbuzo engqondweni yakho linganako ukwenza njalo kodwa kule imeko yokuba ijaji ngokwayo iba ligqwetha lethu uthixo waba ngumntu kwakungekho gqwetha linokuyenza loo nto sasingena kufumana mntu umoses nomthetho namaprofeti akukho nto yayinokuyenza ke ijaji yaba kokokubini isigqeba senkundla igqwetha kwanejaji ngokwayo yathabathela ubulungisa bomthetho wayo kwizandla zayo buqu yalihlawula ixabiso lalo ngokwayo singaba ngabakhuseleke ngokukhulu kangakanani yazathumela ukomi bayo buqu phezu kwethu njengobungqina boba ulamkele ukukhuseleka kangakanani ekwe nokuba ndihamba emfuleni wethunzi lokufa ndiyikoyika bubi ngokuba unam wena wathi akuba kuko kokubini umgwebi nesigqeba nommeli walithetha ityala lethu thina sifunyaniswe sinetyala ngumthetho wakhe buqu waze weza wathabatha indawo yomntu onetyala kwakwindawo engcwele ke apho wathabatha isono sakhe wasithabathela kuye wafa walihlawula ixabiso waphalaza igazi lakhe waze wanikela endaweni yoko umqondiso wakhe buqu ubomi bakhe buqu ngoko sigqibelele ityala lichithiwe akusekho sono kokholwayo owuthixo iba nenceba ukuba abantu abanakuyibona loo nto ukuba akusekho tyala owavayo amakholwe kulo wandithumayo unobomi obungunaphakade akeze ekugwetyweni uphume ekufeni wangena ebomini nalo ke ityala lichithiwe akusekho tyala kuloo nto amen ngoko ngokukhuseleka nomqondiso ucatyiwe xa ukufa kuqalisa kubethe elicangweni phaya akunalulawulo yabona ewe igazi liqatyiwe ngumqondiso kuphela into yamkelekayo ngoku Yabona wakenza oko khona kuze umqondiso ube nokuza umqondiso wabubomi buka Thixo wathi uThixo akubamenzile umuntu wokuqala wamenza waba ngunyana unyana ke wayonakeleka ngangokuba aphulaphule ilizwi lenkosikazi yakhe endaweni kaThixo umfazi ke waphulaphula uSathane endaweni yomyeni wakhe wathi bakwenza njalo yayinto yonakele kakhulu eyonke yathi yazisa ukungcoliseko wayesazi ke ukuba bakuthi babebenze njalo kwakufanele ukuba bezize abantwana emhlabeni isiqhamo esasiphakathi emtini sasingafanele ukuphukunyiswa waze ngoko kwathi kwakwenziwa njalo bazihlisela esisono waze ngoko lonke uhlanga loluntu elazalwayo lasesonweni noko kungekho ndlela yokuphuma kuso waze wehla uThixo inye kuphela indlela yokumbuyisela kuzifumanela omnye unyana kwakhona ngoku ke anganokuyenza njani loo nto ngoku umthetho wakhe buqu wawume phaa usithi ugwetyiwe ngokuba ngokwakhe waba ngomnye wethu lichwane lokwenene ke elo yintsongo yakhe awayenayo engqondweni kungeso sizathu imvane yabandakanywayo emyezweni wase-itini esazi uba imvane nehobe ziyakuhlangana ngaxesha elithile apho yabe imvane ilinye nehobe kwakusekwazini kwakhe ngenxa yoko ukuba sinokuba kunye kwakhona sonke wakukhathalela ngoko ukwenza oko kuzinikela kunjalo ngoku ngokuze umqondiso ube nokuqatywa ukuze singabi sabanga abasemzini asisezizo indwendwe ngoko singonyana neentombi zikathixo bobabini uadam noeva umfazi kwanendoda behlangene bangonyana neentombi zikathixo kukristu yesu ngedini lakhe elikhulu ke ngoko ngokuze ungabikho mpazamo imbewu yobubomi bufanele ukuba ityalwe emhlabeni eyalo mzimba uyimbewu etshabalalayo nobomi ukuba bububomi obugqwethekileyo busembewini butshabalala nembewu kodwa wabeka ubomi obunaphakade kuyo wayezisa ngokuthi yeyakhe buqu nokuba eluvukweni uya kuyivusa kwakhona ayisayi kulahleka ndiyayibona into endiyithethayo nantso ke ayinakutshabalala ngoku ubomi buphumle phezu kwayo bungumqondiso uphezu kwalo mzimba mncinci uphumle phezu kwalo mphefumlo womntu kukho umqondiso phezu kwawo umoya ingcwele wokuba ngokathixo kwakhe xa ndibona umqondiso ndiyakudlula kuni umqondiso oqinisekileyo umoya oyingcwele nguye umqondiso wethu ngoko ke wakwamkela umoya oyingcwele udlule ekufeni wangena ebomini uyiloo nto kuphela ke kuba ubomi bukuwe awusenokutshabalala kwakhona bhayibhile yathi lowo uzelweyo nguthixo akenzi sono ngokuba engena kona kuba imbewu kathixo amen imbewu kathixo ihleli kuye angona kanjani ke phofu xa uthixo ngenasono ehleli kuye ngoku akuthixo ngenasono angona kanjani akunamsebenzi nokwenze ntoni na igazi limgqumile yabona usisidalwa isitsha ngoku iinjongo zakhe neminqweno yakhe yeyasezulwini ngokuba itshintshile kubeni into efana nengqolowa aba yingqolowa iminqweno yakhe ayisafani nokuba enjalo ngaphambili kwaye uyayibonakalisa loo nto uthi ke ow ndiyayikholwa loo nto ube usona hayi khona ulahlekisiwe yabona abanakubonakalisa nto imbi ngengowomqondiso uisrayeli wayeyalelwe ukuba ahlale ngaphantsi kwegazi de imiyalelo yokuba ahambe ifike musakuphuma ngaphantsi kwawo bathi bakuba phantsi komqondiso kwaba kanye batywinelwa apho musawuwushiya bahlala apho zathi zabetha iinzulu zobusuku akhala amaxilongo athi akukhala amaxilongo zaqala ukubhabha iimpondo zezonkunzi elona lowo wamatha nomphako wakhe esiya ezweni ledinga yenza ngokunjalo nendoda okanye umfazi ozaliswe ngumoya oyingcwele utyinwele kude ukhuselekile kuko konke ukwenzakala nengozi ubomi bakhe bonke bubonakalisa ukuba unjalo naphina apho ahamba khona kuona uphina umcimba wenzayo nakubani nathetha naye uthi akuhlangana nabafazi akuhlangana nemanyano akuhlangana nayo yonke into loo mqondiso uhleli apho amen xa kufika ukufa andisaye koyika bubi ngokuba unam wena la mqondiso uhleli apho akufika kuvuka uyaba lapho ngoba uthixo uya kumvusa ngomhlo okugqibela watsho uyesu xa ndibona igazi umqondiso ndiyakudlula kuni o khumbula ukuba laa mqondiso wawunganekwanga umnqophiso ngokwawo wawuya kutshintshwa kunjalo umqophiso ngokwawo wawutshitshiswa wawungekho kwawungekho mnqophiso okoko nje la mqondiso wawungekho umqondiso wawumele umnqophiso uthixo wenza umnqophiso kunye nabo ewemhlekazi kodwa umqondiso kwakufuneka ukho wawungasebenzi umnqophiso uba wawungekho ngaphandle kokuba umqondiso ukho inokuba ayemaninzi amayuda awayenokuthi izapha andinagazi mna kwam umnyama kodwa kukho into endifuna ukubonisa yona ndingumyuda owalukileyo ndalukile loo nto yayingathethi nakangaka xa ndibona igazi xa ndibona umqondiso usenokuthi ndikumbhaptize umrhabe obuyisile okanye nantoni ofuna ukuba yiyo kodwa xa ndibona umqondiso uthi ndilikholwa umntu akwethu wayelilungu lale nkonzo utata wayelilungu lale nkonzo oko ndaba lilungu lale nkonzo phaa kusukela ndisengumntwana loo nto ayithethi nakangaka loo nto ayithethi nakangaka ndenze oku ndenza oku ndingomnquba kabrenham ndenza oku noku okanye okuya ndilikholwa lonke ilizwi loo nto ayithethi nakangaka nam yuda wayesenokuthi ndiyakholwa kuyehova lalikuphulaphula imiyalezo yeyure ubalalenze njalo ngokuqinisekileyo ayenemiyalelo emininzi kodwa yayingulo umyalelo walo yure ndiyakholwa kumyalezo weyure we igazi laliqatywe ngexala ngokuhlwa anokuba esithi mna ndingumyuda abantu bathi namhlanje ndingumkristu ndingakubonisa ikhadi lam eliyidyela obulungu ndifuna ukhe undixelele ukuba ndakhe ndeba ntoni naphofu ndakhe ndaba kwiinkundla zomthetho khona ndibonisa apho ndakhe ndakrexeza khona andizange ndizenze zonke ezi zinto okanye into lolo hlobo ndibonise indawo ibenye loo nto ayithethi into konke ngoku hayi hayi ndabona akunamsebenzi nobalali ngumnqophiso kangakanani na umnqophiso ubinasiqhamo awusebenzi uthi wena hayi ndisisifundisa sebhayibhile andikhathali noba uyintoni na ngaphandle kwala mnqophiso ingqumbo kathixo ihleli phezu kwakho yabona unjalo ibambene nawe ewe izono zakho ziya kukufumana esiphi isono ukungakholwa awukholwanga ngumyalezo awukholwanga lilizwi awukholwanga bubungqina bomqondiso ngokwawo ngoku uzibonakalise ngokwawo phakathi kwethu awukholwanga koko ke awukhathaliseki noba ukholwanga kangakanani nanguwo unyanzelekile bawuqatywe usenokuthi ndiyakholwa nguwo ndiyakholwa nguwo ndiyakholwa uba uyinyaniso ndiyawamkela njengenyaniso ngoko ilungile yonke loo nto kodwa nangoko ufanele uba uqatywe ubonakale ngoko lo myuda mnye wayeme apho ezamisa igazi ngelithiba iqhwanda lisopha esithi yehova lo wabe kumi umbingeleli phaa esithi emhlekazi ndiyakholwa uba inyaniso leyo kodwa kuyeke indlu lalingaqatywanga akafuni ukuzibandakanya phaa phandle nela qela hayi mhlekazi kwaba abantu bayibaxayo banegazi ecangweni akasifuni eso sibonakaliso akukhathaliseki noba ingumbingeleli kangakanani na noba wayelazi kangakanani na ilizwi wayekhuliswe kakuhle kangakanani na injani na imisebenzi awayenzayo wawapha kangakanani na amahlwembu noba wanikela kangakanani na upawulos wathi ndinganikele umzimba wam uba utshiswe ngokwedini ndinikele ngento yonke ndinayo ukuba kondliwe amahlwembu ndinokholo lokususa intaba njalo njalo ndithetha ngeelwimi njengabantu beengelosi nazo zonke ezinye izinto waphinda wathi andinto yanto ude umqondiso ube uqatyiwe kude kubekho lo mqondiso ndithetha ngaloo nto ngokuhlwa nje uthando yabona ngoku kude oku kube kusetyenzisiwe akukho nto indim yabona andikhathali usenokwazikhupha idemoni usenokwaphilisa abagulayo ngomthandazo wakho okhona usenokwazenza zonke ezi zinto kodwa ukuba ukho laa mqondiso uphantsi kwengqumbo kathixo usenokuba likholwa usenokuma epulpitini uyishumayele ivangeli baninzi abayakuza kum ngaloo mini bathi nkosi nkosi andizange ndiprofethe egameni lakho na ndashumayela ngegama lakho andizange ndikhuphe idimoni ngegama lakho ngawo mabini amawisile namabhaptizi nabeenkonzo zikamoya abo uyesu wathi mkani kum ninabasebenzi bobugqwetha andizange ndinazi nokunazi kodwa xa ndibona umqondiso ndiyakudlula kuni yimfuno kathikele iyure leyo umyalezo wexala ngokuhlwa kubekwa kuqatywe umqondiso usathane udlule zonke iintlobo zenkohliso azifanisayo zokubambana ngezandla nobungqina nayo yonke into enjalo yilibale yiyure ifikile ukuba mqondiso ngokwawo hayi inkohliso efanayo ethile ukholo lokuzenzisa elisisibambiso nayo nantoni na yiyure ifikile ngoku apho mqondiso buqu uzibonakalisayo ngokwawo phakathi kwethu ubonakalisa ukuba usengulaa yesu mnye izolo namhla nangonaphakade kwaye uselizwini kaye unyanzelekile ukuba uqatywe ubekwe indoda ethini umqondiso eliphike ilizwi ngoko kuthweni ngayo awunakuyenza loo nto umqondiso ufanele ukuba ubekho andi igazi loba ngumqondiso kuni ngoku umoya oyingcwele ubomi obuya babusegazini bungumqondiso kuni siza kufika kuyo emzuzwini yabona umoya oyingcwele ngumqondiso ityala livaliwe emhlekazi ngoku khumbula ndaye ndi awukhathaliseki noba uyintoni na ulunge kangakanani na uphume usihla unyuka amaxesha amangaphi na zingaphi na iinkonzo ozijoyinileyo zingaphi na izinto ezilungileyo ozenzileyo ayisayithetha kwanto loo nto kuwe ukuba umqondiso awuqatywanga ubonakaliso yiliqala ngokuhlwa eli loo nto yayisebenza ngemihla kaLuther loo nto yayisebenza ngemihla kaWesley kodwa ayisebenzi ngoku hayi ewe ukugcina kwexhwane kwakulungile ngoko abo ke bafa ngoko phambi koba ixhwane libe liqatyiwe igazi kwahlukile ewe mhlekazi baqhubela phambili ngoko ngenxa yesazelo esilungileyo babeza kugwetywa ngokuba babe njalo ukuba babenyulwa ngaphambili yayibathela tha ukuba yayingenzi njalo yayingenzi njalo uthixo nje kuphela uyamgweba lowo afunayo abe nenceba kulowo athandayo unguthixo yiloo nto qha unenceba kulowo athanda ukuba abe nenceba kuye amgwebe lowo athanda ukumgweba umyuda wayenokubonakalisa ngokucacileyo ngolwaluko ukuba ulikholwa baninzi abantu ababalulekileyo abaziyo abanokuthatha le bhayibhile bathi ndilikholwa ke uyesu wathi kungokholwa ukusindiswa kwethu nam ke ndilikholwa kodwa olwabhaptizo lukamoya oyingcwele yimfekele ngoko ke umqondiso awuqatywanga nokuba ulikholwa kangakanani na lutshitshisiwe kanye njengolwaluko lomyuda uthi ndingumyuda kutheni kufuneka ndide ndiphume pha phandle ndenze njengalaa qela labayibaxayo umoses wayemile enyuka esihlanga esitrato esithi umyalazo oyiqala ngokuhlwa ulapha kuyakwenzeka ukuba ekupheleni kwale mihla elishumi elinesine ubani yakuhlanganisana ndixhele ikhwana lilixele lonke ibandla lakwaisrayeli libeka izandla zalo phezu kwalo lizibandakanye nalo igazi ke liyakudyodwa emgubasini naphezu komqadi womnyango ukuze xa ndibona igazi ndiyakudlula kuni kuba lingumqondiso wokuba ndikwamkele ukufaka kwexhwane endinibonelele ngalo igazi lalingumqondiso ngoku ngumoya umqondiso ndiyakuzaliswa ngomoya oyingcwele ungekabi kade ukusukela kwezi ntsuku lathi ke lakuphalazwa igazi umqondiso wathunyelwa oyehla ngomhla wepentekoste njengomoya ovuthuza ngamandla wawungumxholo wakhe wonke umpostile lowo wawukukuthi namamkelana umoya oyingcwele nakholwayo nje kuqukani nonke ngabanye nibhaptizwe egameni likayesu kristu ukuze nixolelwe izono naye niyakwamkela isiphoso omoya oyingcwele kuba nguwo umqondiso amen ngokuba ndiphumile ekufeni nangena ebomini nantso ke xa ezantla ibandla lamayuda lanyamala laphela zaza iintlanga zalithatha noko kugqwethwa kulolo hlobo ngoku liphumile ukuya kufuna amasalela entlanga ngenxa yegama lakhe umtshakazi ndiyibona into endiyithetha yona ndiyibona into ethetha ngayo isibhalo apha uba umqondiso wawunganekwanga ngoko umqondiso wawungena kusebenza yabona ufanele ukuba ubekho ngokuba ukuba uthi uyakholwa ube ungayilandele imiyalelo yelizwi ngoko ke awukholwa yabona nangona walukile nangona ujoyinile nangona ubhaptishiwe kananjalo uzenze zonke izinto ezinjalo nangoko ayikabi ngumqondiso lowo ongumoya oyingcwele esi sifundiswa sichubekileyo saqhubela phambili sithetha nam njengoba ndisitsho umzuzwana awudlulileyo sathi bili sathi uabraham wakholwa kuthixo kwaza oko abalelwa ebulungiseni kuye yintoni enyani yayinokwenziwa ile ndoda ngaphandle kokukholwa kuloo nto ndathi yinyaniso leyo gqirha injalo wakholwa kuthixo yatsho ibhayibhile unyanisile ngouhamba osele uhambe kona unyanisile okwethuba iintlola ezilishumi elinambini ezazithunyelwe ngaphaya ukuya kuhlola ilizwe lasekanani okwelo thuba zasiya phambili ngasekanani zasiya ziba semgangathweni kodwa zathi zakufika emdeni ngoko zakuqala ukwala ndathi ninamabhaptizi ninyanisile ekuzeni kwenu kodwa namamkela naumoya ingcwele nakholwayo nje ndathi khumbula uthixo walamkela ukholo lukaabraham wakholwa kuthixo kwaze kwabalelwa ekulungiseni oko kuye yinyaniso leyo kodwa emva koko uthixo wamnika ityina lolwaluko njengophawu uphawu kuye ingekuko ukuthi inyama yakhe yalusiweyo yayinento yokwenza nomphefumlo wakhe kodwa yayiluphawu lokuba yena sele uthixo elwamkele ukholo lwakhe usinika uphawu ke nathi olukamoya oyingcwele ngokuba usamkele njengamakholwa kuba guqukani bhaptize nonke ngabanye egameni likayesu kristu uze nixolwe izono namkele isiphoso omoya oyingcwele kuba idinga likuni niyawufumana umxholo ngoku amayuda nokuba ayenokubonakalisa kanganani na uba yalukile kodwa umqondiso wakufuneka ubonakalisiwe ukuba wawungekho umnqophiso wawungasebenzi wawungeke iseyiloo nto nangoku yinto enye nokokuba wenza ntoni na noba uyakwazi ukuyicacisa ibhayibhile usenokuba ngumfundi webhayibhile owu madoda usenokuthi ngilikholwa na yonke into kodwa nangoko umqondiso uyafuna umfundi webhayibhile uthi ndandingumntu olungileyo mzana uBrenham andikhathali nokuba ungathini na awunakuidlula laa ndoda andizange ndayibona isenza into embi ebomini bam loo nto ayinako nakangaka ukuba nento yokwenza nothixo inye kuphela into eyimfuneko yiloo nto kuphela ke awunakuyenza loo nto ke awunakubeka igasi emqathini omnyango apho akunakubakho umqondiso ngaphandle kokuba iqhwane libe lifile igasi ke laliphawu lokuba iqhwane lalifile hayi ukwenza njengathi uyakholwa iqhwane lafa umoya oyingcwele ke ungumqondiso oqinisekileyo ngoba iqhwane lakho lafa ngoba wamkele umqondiso phezu kwakho kuba ubomi bakhe bukubukuwe yabona akukho kuzenza ngathi uyakholwa akukho kuzenzisa akukho kulinganisa bukhona uyayazi loo nto uyayazi loo nto ihlabathi iyayazi loo nto umqondiso ukhona kongakhathaliseki noba umntu wayelunge kangakanani na yayisenokuba ngumfundi webhayibhile isenokuba lilo naliphina uhlobo lwelungu lwenkonzo elilungileyo isenokuba ngumntu olungileyo wenkonzo isenokuba intloko yehlelo isenokuba ngowesifundi saseroma andazi nokuba ngubani na akwenzi kwanto oko kodwa uisrayeli nawuphina umfundi webhayibhile uyazi uba uisrayeli wayengumzekelo webandla kanye esiya ezweni ledinga likuhambo oluyakhona ke kodwa la kufika ixesha langokuhlwa uhambo lwaluqhubeka yayinye kuphela ke into eyayifuneka epheleleyo awukhathaliseni wayelithutha kangakanani na wayesigcina kangakanani na isivuno sakhe ebakhathalele kangakanani abamelwane kukangakanani na wakwenzayo abelilunge elilunge kangakanani na zingakanani na izishumi abazikhuphayo zonke izinto zazilungile yayintle loo nto wayendoda elungileyo esamkela phakathi kwabantu bakowabo njengendoda elilungisa kodwa ngaphandle komqondiso wegazi wayetshabalala owanga uthixo angandinceda kokubini ngoku nasemakhasethini uba ndiyibethelele loo nto akunamsebenzi usenokuba wayishumayela ivangeli usenokuba wazikhupha idimoni usenokuba wathetha ngelwimi usenokuba wakhwaza waxhenza ukumoya kodwa ngaphandle komqondiso uthi ndingayenza loo nto upawulos wathi ungayenza ndingafanelana ndithetha ngeelwimi zabane zezithunywa zezulu ndingafanelana ndisamkelisa amahlwembu ngempahla yam yonke nokuba ndithe umzimba wam utshiswe njengedini ndinganokholo ukususa intawo nazo zonke izinto andiyontona ngoko musa ukuthembela ngaloo nto umqondiso ufunekayo awukhathaliseki nokuba wenze ungakanani na ulunge kangakanani na wakulanyaza umsindo kathixo uyakuqaphela umqondiso kuphela umqondiso wokuba ixabiso selihlawulo elo belifuneka ixabiso elahlawulwayo ke yayibomi kayesu kristu wanikela ngobomi bakhe umoya wakhe ke uhlaba phezu kwakho njengomqondiso wokuba wamkeliwe uthwala apho kuwe ke umqondiso ubusuku nemini hayi ngecawe kuphela uba ngamaxesha onke apho uba nawo umqondiso xa ndi igazi loba ngumqondiso kuni uthi ndisakholwa ndilikholwa ilungile loo nto kodwa ukuba uyawala umqondiso ngoko uyakuba likholwa njani uthetha ngokuchaseneyo nawo uthetha ngokuchaseneyo nokungqina bakho obenzayo abafundi bebhayibhile umntu olungileyo amalungu enkonzo nantoni nawo yiyo ayithethi nto emhlekazi mhlawumbi utata wakho ngumshumayeli mhlawumbi umama wakho uyingcwele mahla ilungile loo nto baya kuziphendulela ngokwabo njengoba bendihlala ndisitsho bazama abantu bazama ukwenza uthixo bengutata omkhulu othile omkhulu otyebileyo omdala onobubele yabona oneqela labuzukulwana abanjengorikana noelvis abancinane kanye kanye kwaye akukho ngozi kubo hayi uthixo akanabazukulwana unguyise inyanzelekile uba uzalwe ngokutsha akungomntu mkhulu uthambileyo unothando olukhulu unguthixo umgwebo ibhayibhile ithetha ngokuba unguye ingqumbo yakhe inokurhalarhumi yoyike ungaze unyadlele phantsi uthembe ukuba ukulunga kukathixo kuyakuthabatha ngamini ithile kukusezulwini ukuba wayenokwenza loo nto ungafuna ukuba axolele konke okulapha abe wamthabatha uyifa uyakukholwa lizwi lakhe okanye uyakutshabalala wakukholwa lizwi lakhe ke umqondiso uyaba phezu kwakho uthixo ayibandwendwele uthixo ayibonakalisa imiqondiso yakhe ifuthe ngobusuku naxesha nini na yayilixesha loyikekayo zonke iinkonzo zabo ezizodwa yonke imihlabo yezidlo neentsuku zabo zokuzila uthixo ayibandwendwele uthixo ayibonakalise yonke imiqondiso yakhe emikhulu nezimanga phakathi kwabo yintoni leyo ngokuyima umzuzwana uthixo wayebonise inceba yakhe wayebanike ithuba babengenakulala bathi o akukho nto yile nto yimfeketho into nje lapha phezulu ezingxangxasini kwakho uqhaphuko dubulo lo odaka olubomvu olwaphumayo loo nto eyenza ulwandle abantu bebomvu waza kwafika isiphango kwaphinda kwafika amasele uthixo wayelungise indawo wabeka izwi lakhe emlonyeni omprofethi into ke wayethe wayithetha yenze baze bayibona babengenakuyikhanyela into umosa wayibizayo yiloo nto umosa wayifumanayo kuthixo ukuba wayethetha kuphela ilizwi likathixo wathi ndiza kunenzela uthixo umoses wayengithixo kubo yabona babengazwi umahluko ngoko ke wathi uyakuba nguthixo wena uaron abe ngumprofethi wakho yabona uyakuba njengothixo ngokuba ndiyakuthabatha ilizwi lakho ndize ndidale ngawo ndaye ndiyakuthetha nabantu abaye kukhanyela nto kuba yiyo leyo kanye into oyithethileyo iyakwenzeka oh bethu nantso ndiza kubonisa ezo zinto oh iyiputha ke yayibona bayibona kanye phambi koba kube lilixala ngokuhlwa okanye kanye nje ngexesha langokuhlwa wabonisa ukulunga kwakhe wabonisa ukuba wayenokuyisusa aphilise abenzi bemilingo babe nokwenza kanye loo nto nabo abalinganisi basoloko bekho kwakukho uyanes noyambres bemi apho kodwa kwathi kwakufika kwinto okwenene babengenayo kunjalo babelandela komzuzwana omncinane kodwa emva komzuzwana ubudenge babo babonakaliswa ayitsho ke ibhayibhile ukuba kuyakwenzeka kwaloo nto ngemihla yokugqibela njengokuba uyanes noyambres bamelana nomoses kodwa ubudenge babo babonakaliswa nangoko ke kuya kuba njalo kwakhona nantso ke abantu abaneengqondo ezijikekileyo abalahliweyo ngokusingisele kwinyaniso into eyiyo banganawo amabandla amakhulu nezinto ezinkulu nezinto ezinkulu ezinentyatyambo ezinkulu eziphakamileyo kodwa ekugqibeleni iyure iyakufika yima ngokuzolileyo kunye nomqondiso yiloo nto ayifunayo ukuba siyenze uthixo ukubambelela kwilizwi lakhe singesuki kulo sihlale nalo kanye ibhayibhile yatsho kufa kwakubetha uthixo wayebenzele incebo abonisa amandla nezimanga ngoku make sime umzuzu nje nokuba mibini kulaa wotshi phaya make sicinge nje ezingqondweni zethu emva kwinto awayithembisayo ukuba iyakwenzeka ngemhla yokugqibela ingaba mhlawumbi uyasondelanga ekuhlolweni nathi yabona wazenza zonke ezo zinto kodwa nangoko babenganqweneli ukuguquka okanye ukukholwa kumyalezo walo mhla babengafuni ukuyenza loo nto nangona yayibonakaliswe phambi kwabo yazi yenziwa yaziwa ngokuqinisekileyo xa ke ubona izinto ezinjalo senzeka ziluphawu lomgwebo ozayo umgwebo iyakuzilandela ezo zinto wasoloko usenza njalo nale ke ayikuba yeyahlukileyo yabona umgwebo ulandela incebo xa inceba ijikilelwe akusekho nto iseleyo ngumgwebo kuphela ngoko usoloko uyilandela ngoku lo mboniso konke ukwenzeka kwekomoya uluphawu oluvela kuthixo lumka kuqaphele yabona khangela konke kwenzeka okokomoya yonke into eyenzekayo iluphawu asikho ngebhaqo apha ezinto azenzeki njengebhaqo luphawu luphawu lokufumana ukukhuselo ngokukhawuleza unoa wayeluphawu kwisizukulwana sakhe ueliya wayeluphawu kwesakhe uyohana wayeluphawu kwesakhe yonke into umyalezo weyure uluphawu khangele ijonge into oyenzayo uyabona uluphawu yonke into inentsingiselo kwayekho xesha lilelinye apho lalinokubakho ngalo olu hlobo lomyalezo wawungenakufika ngomhla kaluther wawungenakufika ngomhla kawesley wawungenakufika nangomhla weenkonzo zikamoya wawungenakuyenza loo nto uyabona akuzange kubekho nto injalo yenzekayo kodwa ke nangoko sasithenjiswe ebhayibhileni yabona isekupheleni akho nto imbi ibinokwenzeka yayingenakwenzeka kude kube leli xesha wayeyenzeka khona ukuze ibe luphawu ingaba yintoni uphawu bethu ow bantu bancinane mzalwana wam dade ngena ngaphantsi komqondiso ngokukhawuleza musa yabona musa ukuthabatha nasiphina isibambiso musa musa ungakhe uyenze loo nto uyabona musa kuyiqikelela nje hlala apho kanye ude wazi ukuba umqondiso usetyenzisiwe ide konke kwakho ingcinga yayikukristu ibe kuwe ide yonke imfeketho yehlabathi ibe imkile yabona ude wonke umnqweno wentliziyo ube kuye yabona ukuze ngoko wazi ngoko kuba kukho into eyenzekileyo uyesu wathi nantsi imiqondiso yokulandela nawo bakholwayo hayi abazenza amakholwa koko abakholwayo yabona ngoko asifuni konke ukuthetha ukuyilinga kufuneka ungayenzi loo nto umyalezo weyure uluphawu oluya emabandleni uluphawu oluya ebantwini ningakhe niyayifumana ndiyathemba ukuba nasekhasethini benza kwa into enye yabona nakwezinye iindawo zomhlaba umqondiso weyure ufikile ukho umqondiso ekufuneka uqatyiwe yakho xesha limbi wawunokuza ngalo uqaphele ukulungisela kukathixo elo xesha zonke ezo zinto zenzeka njengemzekelo yabona kuthi qaphela uthixo wathi akuba elungele ukuyigweba iyiputha okokuqala wenza amalungiselelo wenza ntoni ngexesha lokuqala akalutshintshi udweliso lwakhe ngexesha lokuqala wafumana wathi akulwenza ulungiselelo lwakhe wathumela umprofethi nomyalezo into yokuqala awayenzayo kubantu bakhe yayikukuthumela umprofethi enomyalezo into elandelayo awayenzayo kukwazisa lo mprofethi wathumela intsika yomlilo njengobungqina bokungqinela into yesithathu awayithumelayo yayingumqondiso injalo kanye loo nto umqondiso wawuthetha ntoni umqondiso isiqinisekiso okokuqala wathumela umprofethi wakhe kunye nomyalezo wazibonakalisa buqu phakathi kwa ngentsika yomlilo ikunye nomprofethi wakhe emva koko wathumela umqondiso wokuba kungenwe ngaphantsi kwegazi woba samkelwe esi sibambiso sokufa endaweni yakho ngoko igazi lalingumqondiso awayenokukhangela ngokuba uvile umyalezo wakholwa kwintsika yomlilo waze wasamkela isibambiso akubonelele ngaso waze wangaphantsi kwegazi uqobo lobubende obaphuma ubomi buphumela kuwe ow into egqibelele mpela leyo yabona ungaphantsi kwegazi ngoku ungaphantsi komoya ungaphantsi komoya oyingcwele yabona yabona uyakholwa kumyalezo walo mhla uyakholwa kumandla intsika yomlilo uyakholwa koko yabona kwaye uyakholwa ngoku khangela ngoku ukukholwa nje akwanelanga hayi ukujikeleza uhamba apho ukhoyo akwanelanga oko yabona oko kukuzenza ube mbi kunangaphambili uba lowo waziyo kwenza okulungileyo aze angakwenzi kusisono kuye yabona lo makholwa asemdeni wathetha kwangaloo nto uyesu amahebhere sahluko sesithandathu kuba abo bakhe bakhanyiselwa basiva isiphosa semazulwini baba ngamadlelane ngomoya oyingcwele bayiva inkxaso yelizwe elihle likathixo kwanamandla ephakathi eliza kubakho baza babuya bakrenqa akunakwenzeka ukuba babuye bahlaziyele ngukukweni ekubeni bephinda ukuzibethelelela emnqamlezweni unyana kathixo bewubalela umnqophiso wegazi abahlanjulwa ngalo ububende obabungcwalisa apho asinguwo umqondiso igazi alingomqondiso ngoko bubomi obungumqondiso ubomi babungena kubakho apho kuba yayibubomi besilwanyana yayibubende obabungumqondiso kwakufuneka ube negazi buku liqatywe emgubasini kodwa ngoku ungumoya oyingcwele siza kufika kuyo emzuzwini nje ukuqondakalisa oko yabona bubomi obungumqondiso ubomi bakho bumkile kwaye ufile nobomi bakho bufile ufihlwe kuthixo ngokristu watyinwela phakathi apho ngomoya oyingcwele ingcinga eyayikukristu ikuwe ukristu ke nebhayibhile nelizwi into enye ekuqalekeni ubekho ulizwi waye ulizwi ekuye uthixo waye ulizwi enguthixo ngoko ke wena kunye nelizwi nothixo nokristu nibanye ukuba nithe nahlala kum namazwi am ahlala kuni niyakucela into enisukuba niyithanda niyenzelwe yabona wafaka amandla akhe kanye emlonyeni kamoses ukuba aye phaya nelizwi lakhe athethe asuka akhwamasele wathetha emkamasele wathetha zakho intwala wathetha ubomi intwala zemka amen kodwa umqondiso wawufuneka uisrayele wonke uisrayele phela kwakufunwa loo mqondiso xa ndibona umqondiso ndiyakudlula kuni ow hehe okunjani ukuqiniseka ukuphuma kwaisrayele iyiputha kwakungumzekeliso ngoqobo lo mzekeliso namhlanje iyiputha yayiyinkonzo uisrayeli ke emele umtshakazi njengokuba ke uisrayeli waphumayo iyiputha nomtshakazi ngokunjalo uyaphuma enkonzweni yabona kuba kufuneka ikho ephaya ayakuphuma kuyo kwaye ufanele ukuba aphume kuyo ngoko ukuba yayingumzekelo ndisezantsi eyiputha ehlabathini nasezonweni alikhathali kokonke ngomqondiso wakho abawukholelwa nokuwukholelwa kodwa uisrayeli wayewuthanda kuba lusindiso kuye wowo ufanele ukusebenza so usenze sonwabe ufanele uba uzenze iintliziyo zethu o uxabeni bandla ngoku ningasileli anikwenza njalo ningakhe niliyeke litshone ilanga musani ukuphumla ubusuku nokuba kusemini
Don't take no chance.
Musana kulinga. Awungeke kusebenze bantwana. Awungeke kusebenze. Nyanzalekile kubantu benomqondiso. Uthi ngiyakholwa ewe ngiyaya mna ewe ngiyakholwa umyalezo ndi ilungile loo nto kodwa intlelo nto kodwa kufuneka ube nomqondiso niyeva mnquba kaBrenham kufuneka nibe nomqondiso wanekiwe ngaphandle kwawo konke ukukholwa kwakho lilize ungaphila ubomi obulungileyo uphulaphula into ethethwa lilizwi uye enkonzweni uzame ukuphila ngendlela eyiyo ilungile loo nto kodwa siyo leyo andibona igazi ngumqondiso ke lowo umqondiso ke apha kuba into wayefanele ukuba abone ububende kuba ubomi babuphumile babuphumile kuso yayisisilwanyana kodwa apha yayibubomi bakhe obabusegazini ububende ke yayisisiboniso okanye uphawu nje lokungcwaliswa kodwa bubomi buqu umqondiso kuba ngaphandle kolwaluko ngaphandle komqondiso awukho kwasemnqophisweni yonke loo nto isebenza kunye ukuba uthi waluselwe elizwini ulo kuphela ke ngoko uyalukholwa ilizwi ukuba uyalukholwa ilizwi ngoko umqondiso ufanele ukuba ufike kuba wathi guqukani bhaptizwe nonke ngabanye egameni likayesu kristu ukuze ndixolwe izono namkele isipho somoya oyingcwele nantso ke ow madoda qaphelani ke ngoku amalungiselelo wabantu bakhe bezwele dinga qaphelani into awayenzayo qala wayenabantu awayebenzele ilizwe wayebalungiselele ilizwe waze wathumela phaa ezantsi amalungiselelo alo esenzela abantu bezwele dinga ayengawabo kuphela babenyulelwe kwangaphambili benyulelwe ilizwe ledinga wawenza njani ke wathumela umprofeti kunye nomyalezo wabonakaliswa ngentsika yomlimi waze wanikezela ngomqondiso khona ukuze babe nokuphumla beqinisekile ukuba uyinene kunjalo wawuyintuthuzelo yalo uisrayeli ukuphuma kwakhe eyiputa ngoko kwakungumzekeliso eli ke luqobo lomzekeliso webandla liphuma emahlelweni ngoku hayi bonke abenza ihlelo ndithetha umtshakazi yabona abanye abantu kukho abanye kwaba bazimeleyo ababi kanye njengoba benjalo abamahlelo ngamanye amaxesha babe babi nangaphezulu kunawo ndithetha ngomqondiso ofakiweyo umqondiso ovumelana nalo lonke ilizwi yabona ufanele uba wenze njalo ngoba ulilizwi ububomi obabulapho elizwini amazwi am angumoya abubomi watsho uyesu yabona wathi umosi sakuqala ulungiselo lwakhe kwaisrayeli enemiqondiso emkhulu yabona uisrayeli wakhawuleza wahlanganisana kulo lonke laseyiputa baya egoshen bebuyela kwindawo eyayilikhaya kwakhona baba besazi uba kwakukho into eza kwenzeka onjani wona umzekeliso unemanzona bavela kumazwe akude yimnyaniso leyo nakhe nalife elicule bezowudla nokumkani njengeendwendwe zakhe basikelelwa bobahambi benobuso bakho bungcwele kukhanya luthando lungcwele abasikelelwayo boxa mnxeba yakhe njengamatya anqabileyo kukhanya kwisithaba sakhe uyesu yezaka msinya izilingo zethu ngokuza kudlula ungayini xa inkosi yethu ibuye ngalo msuzu unxeba kukhulule esonweni ounokuzizela uvuyo mna okanye usizo olungcincitheko kukhulu inkosi yethu izebuqaqaulini sakuhlangana nayo phezulu emoyeni akwanelanga umqondiso ndaye ndiyakumvusa ngemihla yokugqibela ngokuqinisekileyo sikuloo mihla abantu bahlanganisana egosheni babesele belungile babesazi uba kukho into eyayiza kwenzeka babefana kanye ungathatha amadada ngexesha lokubumbana avele abaleke nje ahlanganisane xa inyosi nayonke enye into izilungiselela kukho ithuku lemvelo elizitsalayo umoya oyingcwele otsala abantu okwakufika ixesha lokuba ingqumbo kathixo ihle wonke kweza amadada amabini inkunzi nemazi naku siza amarhanisi amabini inkunzi nemazi nangamasha amabini esiza inkunzi nemazi kukho into ethile ewatsalayo ezanyulwa kwangaphambili eziseleyo kuzo zatshabalala oh eziseleyo kuzo zatshabalala kodwa ezo zaluvayo olwatsalo lungamandla lokuba zingene basisazi uba umkhombe wawusele ulungisiwe kwakungumqondiso wokuba kukho imvula ezayo basisazi ukuba kwakuzisa imvula kungakhathaliseki noba yintoni nayibonakalayo noba zaziyintoni iingca zabanye abantu zazisasa kwakukho into ithile ngaphakathi kwazo eyathi ngenani phaa ngaphakathi ngokukhawuleza ngenani phaa phakathi ngokuba kuphela kwendawo yakuba selikhuselekweni leya ngokuba uthixo walungisa umprofeti wathumela umkhombe njengophawu wathi ngenani phaya imvula ke yabe isiza zangena ke apho kanye ngambini ngambini zonke izilwanyana zangena ngambini ngambini emkhombeni ngokuba zaziyokutsho phantsi kwayo kungakhathaliseki noba uninzi konke okungaphandle komkhombe kwatshabalala konke okungaphandle komqondiso wegazi kwatshabalala wonke umntu wonke umntu ongaphandle komqondiso womoya oyingcwele uza kutshabalala awukhathaliseki noba balunge kangakanani na bangamalungu enkonzo kangakanani na baye baninzi abanjalo ngemihlakano baye baninzi abanjalo ngemihlaka moses kodwa umntu wasilelayo ukuqaba igazi njengokuba yililo umqondiso watshabalala awu wasilelayo ukungena emkhombeni batshabalala awu wasilelayo ukungena kukristu ngokuba nguye umkhombe umakorinto okuqala isehlweshimeni esibini sathi sabhaptizwa sonke emzimbeni mnye ngamoya mnye ongabonakaliyo hayi inkonzo koko ongabonakaliyo hayi amahlelo umzimba ofihlakeleyo kayesu kristu ngamoya mnye umoya moya ongunobumba omkhulu umoya santyiliselwa kukristu ngoko ke umqondiso usemnyango ngokuba ukukristu ibe ke yayinguye idini lakho elamela nanomgwebo uthi uthixo ke akujonga kulo akanakwenza kwanto ukhuseleke kanye njengoba bunokukhuseleka ngokuba uthixo nokristu ngumntu omnye kanye umoya wenziwa inyama wahlala phakathi kwethu nako ke uthixo uqobo lwakhe ekunye nawe umntwana ongowakhe buqu ngaphakathi emzimbeni nantso ke ingebubo ubende koko umoya ndiyakudlula kuni beza bevela kuyo yonke iyiphutha bayakuhlanganisana kule ndawo inye khona ukuze babe phantsi kwalo mqondiso baye ke bavela kumawisile amabhaptisi amapresbitari amarhabe abe zikamoya nayo yonke enye into khona ukuze babe phantsi kwalo mqondiso kanye njengoba kwakunjalo ngokuya yayintsika yomlilo eyayimelwe apho waze omnye waxela omnye omnye kwaxela omnye omnye waxela omnye kwaze into yokuqala nje uyazi baqala ke ukuza bonke baqalisa ukuza baze balujonge uphawu lukathixo bathi umgwebo okufutshane waze wathi umprofeti ndive ngothixo kuyakubakho umqondiso bekani gazi emnyango ke elani khwane nilibeke igazi emnyango loo nto ke iyaba ngumqondiso ngokuba ukufa kulungiselela kubetha makhe ndinixelele namhlanje njengesicaka sakhe ngaphandle kokuba umqondiso ube usemnyango uko kufa kokomoya okuzawunintlithi kwaye zonke iinkonzo zibhekise ngasemva kwibhunga ibhunga leenkonzo zehlabathi zonke ziphindela emva kubukatolika kuphela ngabo bayinene bazelwe ngokutsha baya kuhlala ngaphandle kwalo kumbula ingengawo lamahlelo enu kamoya uba sele ekulo kakade ubonisa ukuba afile loo nto atshabalele bazinikezela babuyele emva bambeke ngaphandle komnyango kodwa yena ujonge umqondiso ngoba inye kuphela into aqamelele ngayo kukuthetha ngelwimi ungaze uthembele ngakuthetha ngalwimi nangantona enye koko mawubekho umqondiso ngokwa ubuntu bukayesu kristu ubomi bakhe buqu bube ngaphakathi kuwe ungaluki oku nokuya koko waluke konke okwakho ude wena nokristu nibe banye ukristu ongaphakathi kuwe nobomi bakhe buphile kuwe ngoku babevela kuyo yonke iyiphutha khangela ke ngoku njengokuba siyibona into abayenzayo njengokuba siwabona evela amathuba siyalelwe ukuba senze kwaloo nto ubuyazi loo nto khangela into eyathethwa ngumprofeti siza kufunda ke ngoku ukuba ufuna ukufunda kumahebhere esahluko seshumi ukuba ufuna ukufunda kunye nam ndifuna ukufunda umqolo apha mhlawumbi ibe mibini ngoku phambi kokuba siqhubele phambili kumahebhere esahluko seshumi masiqale kwivesi yamashumi abini anesithandathu yesahluko seshumi kumahebhere ndimasibone ewe omhlekazi kumahebhere esahluko seshumi umqolo amashumi abini anesithandathu yabona kuba xa sithi sone ngabomi emveni kokuba sakwamkelayo masibone yiyo le ndiyifumene ewe yiyo kanye ewe ukuba sithi sone ngabomi emva kokuba sakwamkelayo ukwazi inyaniso akusasele dini ngenxa yesono sekusele ke ukulinda okoyikekayo kakhulu umgweba nomsindo womlilo oza kudla abo bachasileyo nantsi ke khangela umntu obegiba ukamosisi umthetho obebulawa kungekho tarhu ngezwi lamangqina amabini nokuba amathathu awobeka phi na ke ukufanela ukubethwa ukubi ngakumbi lo umnyathele phantsi unyana kathixo walibalela ekuthini liyinqambi igazi lomnqophiso athi wangcwaliswa ngalo wamgxeka umoya wobabalo ophuma kwelo gazi. Mfundisi, khumbula umntu olungileyo, umntu uziphethe kakuhle nokuba uyintoni na. Usazi ukuba uThixo walisusa icuba umdiza kuwe. Bafazi, usazi ukuba wazisusa iibhlukhwe ezimfutshane kuwe. Yena lwemfutshane nayo yonke into kuwe uyazi uba wayenza loo nto. Kodwa ukuba uyajika nangona kunjalo olubalele igazi lokunqophiso njengokuba lalinjalo ekuthini liyinqambe elakungcwalisayo lakuzisa kule ndawo kuyo njengentlola ukuba zithe zaza kufika kanye apha emdeni zakroba ngaphaya zathi kulungile ndiyazi ukuba likhona kodwa izithintelo zikhulu kakhulu zikhangeleka sinjengeentethe zatshabalelela entlango amakholwa asemdeni musa ukuhamba nje kangaka uthi ndiyawukholwa umyalezo uyawuthobela umyalezo ngena kuKristu uthi ke kulungile ndiyakholwa lo lonke mzalwana uBrenham ilizwi ilungile loo nto kodwa okoko kukwazi nje ukufunda thabatha umyalezo uthabathe ufake entliziyweni yakho ukuze ube nawo umqondiso obabomi kanye babukuKristu bube kuwe xa ndithe ndabona oko ndiyakudlula kuni njengokuba siyibona imiqondiso emkhulu yokuphela kwexesha namhlanje yazi uba loo nto inyaniso ngoku ukhangela bendikulindele oku ixesha elide kakhulu lo myalezo uza kuni yabona ndibe niyibonile imiqondiso yokuphela kwexesha ndaye ndiwushumayele kuni ndaza ndanibonisa wona le nto yonke wayithethayo uKristu akunjalo niyavumelana noko sikwixesha lokugqibela andiboni nto isaseleyo uthi ke uthini ngepawule rhamnqa abo bawalayo umoya oyingcwele sele bephawulwe ngephawule rhamnqa isigwebo siza kulandela yabona kwaisrayeli lalisithi lakukhala ixilongo ngonyaka wentlokoma wonke umntu uyamqaphela ukristu xa wayefunda oko wafunda nje kuphela isiqingatha sakho kuba yayisisiqingatha kuphela esasibhekisele kwelo xesha yabona wandithumela ukubopha abantliziyo zaphukileyo ndishumayele inkululeko nezinto ezinjalo yabona kodwa yena nomnyaka owamkelekileyo wenkosi enye le akazange ayifunde wayibeka phantsi incwadi esongwayo kuba yayiyiloo nto eyaloo mini yabona wafunda nje indawana yayo yinxalenye eyayiye umhla wakhe ngoku yiloo nto kanye aza kuyenza namhlanje yile nto wayithethayo ngomoya wakhe wentambiso kwibandla lakhe namhlanje ingoku lo yure lingoku elo xesha yamkeleni bantu yamkeleni yintoni sibona amaxesha amakhulu esiphelo izibane ezidanyazayo ezibomvu kwindawo yonke kwindalo sibona indalo idanyaza ukukhanya ixesha lisondele sikubona kuphezu kwebandla ukukhanya okudanyazayo ligwetyiwe ixesha lisondele lisehlabathini sikubona phezu kwesibhakabhaka phezu kolwandle phezu kwezizwe phezu kwendawo yonke elangeni enyangeni kwenkwezi imiqondiso sibona imiqondiso yokuphela kwexesha kamoya oyingcwele ibuyele phezu kwabantu njengokuba kwakunjalo ngemihlakalothe indlela uthixo osebenza ngayo ngenyama yomntu ngoko yayinguthixo lo ebonakalalisiwe esenyameni indlela uthixo azenza umntu ngayo yena ngokwakhe ekumtshakazi wakhe ngaloo mini ebonakalisa umqondiso okwamnye uyesu wathi iyakuba into enye ngemihla yokugqibela siyayibona intsika yomlilo nkqu inzululwazi ithabathe iifoto zayo ngezinto ezinjalo siyayibona imiqondiso yokuphela isondele siyazi ukuba ilapha ngoko ke sikubona nje oku ukuba niyakholwa kum ukuba nikholwa ndimkholwani imiqondiso kholwani lilizwi kuba lithetha ngezinto ndinixela zona ukuba ndinixelela inyaniso ezingenakuphendula uthixo akanokuthetha nabuxoki uthixo uthetha inyaniso amazwi la ayangqina ukuba ndinixelela inyaniso yiyo ingqina ngomyalezo endiwushumayelayo asilangelosi kuphela phaa ezantsi emlanjeni ngala mini eyathi umyalezo wakho uya kwandulela ukuza kwesibini kwakristu yimisebenzi ngokwayo ukuba ukholwa kuba ingelosi iyathetha inyaniso kholwa imisebenzi kuba ibhayibhile yathi ezi zinto ziyakwenzeka ngemhla ugqibela yiyo ingqinayo ethetha ngokukhwaza kunamazwi am okanye nabani na lilizwi lakhe ingqina ngexesha siyazibona ke ezi zinto imiqondiso yoyikekayo phezu kwabantu nemiqondiso yexesha phezu komhlaba inkxwaleko phakathi kwezizwe simbona uisrayeli esemhlabeni wakhe imbasa inkwekwezi emasonto omathandathu kadavide iyaphaphazela iye yona mbasa indala ehlabathini eyona fleki indala ehlabathini usisizwe uburhulumente ungabantu abangabakhe ukumbutho wezizwe uzizo zonke izinto ukwi-UN kwaye unemali eyakhe nayo yonke into uyesu wathi esizukulwana asisayi kudlula singathanga zizaliseke zonke izinto wayekhumbula kwangoku uyabusuku uIsrayeli wabasisizwe ngabo yayiba uyabusuku ingelosi yenkosi iyavela ngabo kum apha phesheya kunjalo kanye nako ke apho sikhoyo sonke yonke into ikhonjwa yayinyaniso kanye andindixokisanga ndinixele inyaniso nothixo ungqinile ukuba ndinixele inyaniso ngoku khumbulani ndingumzalwana wenu ndingumntu yabona ndingumntu njengani nonke kodwa kukho umntu ekufuneka izisile kukho umntu ekufuneka ithethile yayingeko kuzikhethela kwam oko yayikuzikhethela kwakhe kwaye ndinixele inyaniso nayo ungqinile ukuba iyinyaniso asibona izinto phezu komhlaba namhlanje owu bantu yure yokugqibela le ubekeni phezu kwenu laa mqondiso ngokukhawuleza kangangokuba ninoba nako okanye ngenani kuwo umqondiso ngenani kuwo umqondiso njengokuba siyibona imiqondiso emikhulu yesiphelo nexesha lisondela lisiyala ixesha lisondela ow kuthabatheni ngokundilisekileyo oku simele ukukuthandana ow bethu kufuneka sibe nothando kangangoko singake sithethe ukube omnye ngomnye ukuba kukho ubani othe enze isiphoso mthandazele ngokukhawuleza sikunye kule nto nothixo singabazalwana noodade ow philani ngokuhlonela uthixo philani ngokweentombi zikathixo ngokoonyana bakathixo philani kamnandi ngobubele nangokuthobela makungabikho bubi bungena entliziyweni yenu ezincingeni zenu suka uzigxothe xa zinkonko zeminyango zisuse uthi nje usuke ubonise ngomqondiso wakho uqhubeke uhambe phambili ndingaphantsi kwegazi khumbula abaninzi abezanga kwabo bafazi ngobo busuku bathi heyi geti lili abanye kuni mabaphume siya emgidini epatini ngokuhlwanje ow ndingaphantsi kwegazi ndiphantsi komqondiso wokuba ndihlale apha uthando lwam lukumenzi wam kukho kufa elizweni ngokuhlwanje nanamhlanje kukho kufa elizweni umgwebo ulindile usamisiwe iibhombu iatom nehydrogen nazo zonke iindidi zentlekele zilindele izizwe uthixo ke uyaliqhuba ibandla lakhe libonisa konke besigcine ikhwane okwexeshana elithile ngoku sikhangele siyibona into ayenzayo sikhangele indalo yakhe nento yonke kodwa ngoku umqondiso kufanele ukuba wanekwe unyanzelekile uba wanekwe yiloo nto kuphela ke ukuba umntu akathanga azalwe ngumoya nangamanzi akanako ukungena sifanele ukuba sithandane ke amakholwa afanele uzahlula kwihlabathi musa ukuyithabatha nje lula ngoku ngoku ninabantu niphulaphule oku ekhasethini ninabafazi nani madoda phulaphulana okomzuzwana ukuba nakho nandikholelwa ukukholelweni ngoku lixesha lokuba niyeke ukuthukelana kholwani ngumyalezo webhayibhile kholwani kuyesu kristu nize nithandane nibekane nihloniphane omnye nomnye madoda bahlonipheni abafazi benu yihlonipheni imizi yenu hlanganisani imizi yenu ngokuba khumbulani elixhwane yayilele khaya ingelo lomntu omnye umzi wonke nawo wonke wawufanele ukuziswa simelwe kuba sithandane kananjalo amakholwa amele ukuzahlula kwihlabathi qaphela babe ngahlanganelanga nje ukuba bathethe ngomyalezo babehlanganela ukuqaba igazi ukufaka umqondiso yiloo nto ekufuneka niyenzile umzalwana uneville kunye nakweli bandla abaphathiswa amadikoni ukuya kuni bazalwana lixesha lokuba sibekele ecaleni bonke ubudenge behlabathi lixesha lokuba sibekele ecaleni yonke enye into sibone okwaneleyo ngoku sade saqiniseka ngokuqinisekileyo umqondiso ke ufanele uba uqatyiwe ngaphandle kwawo niza kutshabalala yiloo nto kuphela ke niyakutshabalala ow musani ukuhlangana nje nithi ndiyawukholelwa ngenani ngaphakathi kwawo ngenani kuwo niyakwenza njani ke sabhaptizwa ngamoya mnye emzimbeni kayesu kristu wonke umntu makakholwe ngentliziyo yenu yonke yabona wayengenabutyala ngaye nabani na owayephume ngaphandle kwawo kubani lo ebethetha amazi amafutshane avela ngentla ebephuma embokweni angene phaya amazi amafutshane ewe o bawanxibelelisene ndiyaqikelela ukuba baya kuyithabatha o bayisa ezimotweni xolo ndiyakhumbula ukuba kukho umntu okay wathetha into enjalo bendicinga uba kukho umntu onento afuna ukuyibhekisa kum wabe ngakwazi uyabona siso sathi ndithe ndathetha olo hlobo nje ndinibone ndiphunguza ndeva ilizwi bendicinga ukuba kukho umntu ophakamileyo onento aza kuyithetha ndazi uba ndazi ukuba buyintoni na ngoku enkosi kodwa kholwani ngenani ngaphantsi kwawo uIsrayeli akazange ahlanganisane athi masiwele sonke siye egosheni namhlanje siza kuqhuba siye egosheni qabela inkamela yakho thina siza kuthabatha enqwelo yenkalo siza kuhamba nabakwajones abayayo nabanye nabakwagoldberg siye sinyuke siye egosheni yaye uyazi intoni ngumosi oza kuthetha namhlanje yayingeyiyo loo nto hayi mhlekazi kukuthi ungene ngaphansi kwegazi ngokuqinisekileyo hayi kuthetha ngawo nje ngenani kuwo omnye wabo wathi uyazi ngumnumzana ukholupheka ndiyakuqonda mpela ukuba uyinyaniso umzalwane ndiyakholwa ukuba uyinyaniso ndiyakholwa ukuba uyinyaniso mnumzana Lavinsky ucinga ntoni ngawo uyinyaniso ngokupheleleyo ndiwabonile amandla kayehova uthixo ethetha ndiwabonile la masele ephuma kulaa mhlaba ndiyazi ukuba ikhange yenzeke loo nto ngeke ayithethi ndiyazi ke ngoko uba nguyehova uthixo ngoku ilungile yonke loo nto walukile mhlekazi ulikholwa mhlekazi waze wathi akuva umfundisi umose ethetha ngaloo mini wathi kodwa kufuneke ungene ngaphantsi kwegazi kuba uthixo igazi lingumqondiso lingumqondiso awukhathaliseki noba wawukholwa kangakanani na waluke kangakanani na ngumnqophiso kathixo awunike uabraham lowo njalo njalo ngumnqophiso lowo kodwa kufuneka ungene ngaphantsi kwegazi yiloo nto umnqophiso kuba wathi xa ndibona igazi ndiyakudlula ingumsrayeli naye nawuphi na oko kukuthi ilihlelo okanye ngelilo nawuphi na kufuneka angene ngaphantsi kwegazi umwisile umbhaptisi umpresbitari wakwamoya ongena hlelo nokuba uyintoni na ngomntu ngamnye umelwe kukuthi ungene ngaphantsi kwegazi ngoku ungathethi nje kuphela ngawo wamkele ndiveni ndiveni egameni lenkosi ndiveni yabona nimelwe ukuthi ningene ngaphantsi kwegazi wayengenabutyala ngaye nawuphi na umntu ophumileyo phantsi kwegazi uthixo wayicacisa eyokuba wonke ophumileyo ngaphantsi kwegazi uyokutshabalala ndingake ndiwasebenzise amazwi akhe bonke abangaphandle kokristu bayakutshabalala ungena kanjani kukristu amakorinto okuqala isahluko seshumanesibini ngamoya mnye hayi ngakubambana isandla kunye ngakhathi labulungu linye ngahlelo linye bazama ukuyenza loo nto basenokuyenza loo nto kodwa sabhaptizelwa sonke ngamoya mnye mzimbeni mnye ukuba ingelosi evela izulwini ifundisa nantona enye upawulos wathi mayiqalekiswe nango ke umyalezo ngenani kukristu khangelani ngaye wonke umntu waye ngaphandle komqondiso uthixo wayengenatyala uthixo ke akanatyala nangaye wonke umntu omkhulu omncinci obalulekileyo nongabalulekanga osisityebi noluhlwempu obothweyo nokuba ngokukhululekileyo indoda nokuba ngumfazi akanatyala nangawuphi na umntu ophumileyo ngaphantsi komnqophiso womqondiso akanatyala uthi ke wena kodwa owu nkosi ndenze oku ndikhuphe idemoni nkosi ndenze oku ndishumayele ivangeli mkani kum nina abasebenzi bobugqwetha andizanga ndinazi nokunazi wamkela kuphela umqondiso niyayiva ithani amen ngoku kuni ke ndandihleli apha ezantsi ematyholweni ngenye imini abafana bemangalisiwe bathi sekuziintsuku ezimbini ngoku awuka ndandingazange ndidubule nomacelo bathi kwenzeke ntoni yabona yayile nto ke yabona wathi ityatise kubo emagxeni kubo wathi uthethile nam ngayo yabona ngoku lityeli lakho ukuwe akayikwamkela nantona enye ingengowomqondiso okamoya oyingcwele waye awunakwamkela umqondiso ngaphandle kokuba usindiswe wangcwaliswa waze wabhaptizelwa emzimbeni akangeke unganako ukulinganisa ungaziva unwabile uxhumaxhume uthethe ngelwimi uxhenze kumoya loo nto ayinayo nencinane into yokwenza nawo uveni egameni lenkosi uthixo akayamkeli loo nto abahedeni bayenza loo nto amagqwirha ayenza loo nto uthi ke ndisisifundiswa ndenze oku nokuya mhlawumbi okunye akakhathali noba usisifundiswa kangakanani na usisathana usiso naye yabona uhlonipha kuphela umqondiso nangoke umyalezo weyure wolowo umyalezo walo mfa wolowo umyalezo weli xesha ngegama likayesu kristu wamkeleni hayi isibambiso into ethile usathana nokuyibeka kuwe njengothando lobuxoki lokwenza ukuba indoda ithande umfazi wumbi ngaphandle kwenkosikazi yayo mhlawumbi inkosikazi omnye ongaphandle okanye enye yale nto apha into engahloniphekanga asilothando lokwenene olo ngusathana lowo yinto ethile azama ukumnika yona endaweni yoko uvuyo ukusela uzibona wabile ngaloo nto uthi phethwe ziingcinga ndiza kuphuma ndiye kuzifunela ikwati yotywala ndizilibale zonke kukufa oko nguthixo uvuyo lwakho nguthixo amandla akho ukwazi umyalezo ukwazi inyaniso nako kwaneliseka kwethu ngoku ukuko konke kwaneliseka kwam ikuye yonke into endiyisweleyo ikuye ngawo lawo amandla ethu uncedo lwam luvela kuyehova nina makrestu khangeleni kuye uvuyo lwenu bajongeni kuye amandla enu unani yena amalunganananwabo lwenu nguye ukholo lwam nguye uvuyo lwam nguye uthando lwam nguye ubomi bam umnqophiso lowo umqondiso phezu komnyango akanabutyala nangamntomnye umntu omnye akanamsebenzi nokuba ungubani na akanatyala kokuphumleyo ngaphantsi kwawo wayekhumbula lalisiziswa lonke usapho luhlanganiselwe endaweninye owu madoda kwalunga utata wam ngumshumayeli umntakwethu umfundisi wam owam isenoba yinyaniso leyo futhi kodwa uthini ngesiqu sakho khumbula wawukhuseleke kuphela xa umqondiso wawanekiwe ukuba indoda yayikho apha ngaphantsi abe unyana wayo engaphandle kwesitrato wayesengozini wayeza kutshabalala utata wakhe wayeza kusindisa kungenjalo ukuba unyana wayengapha abe utata wakhe engaphaya utata wakhe wayeza kutshabalala ngumqondiso kuphela xa ndibona umqondiso ndiyakudlula kuni loo nto kuphela ke lungile unyana wam ngumshumayeli mna boomama nithi ndinoyona nkwenke ilungileyo okanye yona ntombi ilungileyo ndiyakuxelela yeyona nto ilungileyo izaliswe ngumoya oyingcwele nolunjani lona uthando ithobekile andizange ndikubona kunje uthini ngayo mama uthi umama ulunge ngolona hlobo ndiyazi uba uthe wafa uya ezulini kuba ngenene unawo umqondiso mzana ubranham kodwa uthini ngawo sisi usapho luphela kufanele ukuba lufakwe ngaphantsi ndidiniwe yintsimbi yeshumi lesibini umzuzu nje ndisenokuyinqumlela ndiphinde ndiyiqalise ngokuhlwanje kwakhona kodwa ukuba niyafuna ukunyamezela ithutyana nje elidana ndiza kuzama ukukhawulezisa ngoku ndiza kufaka nje oku phakathi kuba ndiyacinga khona ngoku ngoku nisephantsi kwentambiso yakho kungangcono ukuba nokuyifumana khona ngoku kuphela kuxa umqondiso wanekiwe ngoko usapho lonke kufuneka ukuba lube ngaphantsi komqondiso igazi tata mama ndiyazi indlela niziva ngayo ndinabo abantwana nam kufuneka ndibabone besindiswa ndithetha nesiqu sam namhlanje ndinabo abantakwethu ndinaye utate ndinazo izihlobo endizithandayo ndifuna ukuzibona sisindiswa nazo kodwa khumbula ngaphandle kokubonakaliswa komqondiso ziya kutshabalala akukho luvuko kubo kunjalo kanye kuphelile ngabo kuxa wanekiwe umqondiso kuphela khangela uyoshua akwabe ndinexesha lokuyifunda ndiphawule uyibhale uyoshua isahluko sesibini intlanga yayikholwa ihenyukazi urahabi owu ndinqwela ukuba kube bekusemalunga nentsimbi yethoba entloko bendiyakuthanda ukuthatha loo ndawo ndinibonise ukuba kwakunjani naphaya yabona eli henyukazi intlanga khangela lonke usapho lwalo lalilikholwa lonke usapho lwalo kwafuneka ukuba lingene ngaphantsi komtya ubomvu lamqondiso kwafuneka uba lungene ngaphantsi kwawo kuba lwalo uyakutshabalala babevile ngengqumbo kathixo babevile ngokubonakaliswa kwemiqondiso nemangaliso kathixo phakathi kwabantu bakhe kwafuneka ukuba bawamkele kwafuneka ukuba awamkele uthixo ingelosi etshabalalisayo wayesiza babeyazi loo nto yayinguyoshua ke loo ngelosi babesemceni sinjalo ke sonke isizwe ehlabathini ukuba sendleleni yomgwebo kathixo eli henyukazi lincinci lidala lalivile ukholo luza ngokuva lathi lonke ilizwe liqhiphuke izibilini ngenxa yenu kunjalo kanye ngoku intlola ezazithunywa apho ukuya kwenza amalungiselelo nezinto ezinjalo lawahlonipha loo madoda laze lona lalifuna ukusindisa lathi ndiyazi ukuba uthixo wenu nguthixo ndaye ndivile ukuba zinto zinina ezinkulu azenzileyo ndiyayazi into ayenzileyo kuogi ndiyayazi into ayenzileyo kwizizwe ezahlukeneyo kwaye ndiyabona ukuba abo bamamkelayo bayasindiswa abo ke bangamamkeliyo bayatshatyalaliswa ndaye ndifuna ukuphila latsho owu madoda nantso ke ndifuna ukuphila kuba abasandula qaphela iyeriko yayivile into awayenza uthixo kodwa babengafuni ukusithabatha isiyalo kwaye akukhohlelo kweli lizwe jikelele avile onke ngento ayenza uthixo akafuni ukusithabatha isiyalo amandla akhe amakhulu nemiqondiso abonakalisiwe wawela kanye kulwandle olufileyo ngokungathi kukumhlaba omileyo. Wenza wadala izinto, wenza namasele nentwala nentakumba kuba zivele emoyeni, wazidala ngelizwi lakhe ngomprofeti wakhe. Yayingeyomfihlelo leyo, bayayazi. Urahabi ke wathi, ndivile loo nto, andifuni ukutshabalala kunye nabangakholwayo. Hayi mhlekazi, wayesazi ukuba umgwebo wawufanele kusilandela kuba babesendleleni kanye, wayazi loo nto.
They made a way for her.
Ngoko zamenzela indlela yokusaba.
They must have
inokuba babekholwa ukuba ihlelo labo elikhulu laseYeriko lalinako umelana nengqumbo kaThixo. Yabona ihlelo lelabo elikhulu loo nto kanye abacinga yona abaninzi babo namhlanje. Qinisekileyo uThixo anakuyenza loo nto leyo. Wathetha loo nto uSathane kuEva ongenene uThixo kangeke uza kuyenza kuba wathi uza kuyenza. Yabona kuba lilizwi lakhe elo emhlekazi. Ukuba umntu akathangazalwe nantsi imiqondo yakulandelana nabo wazelweyo. Yabona bayakwazi ngale nto bonke abantu kuba ndingabafundi bam nezinye. Yabona lungile wafuna ukuyenza. Oh, kwenzeka ntoni? Ngoku babemvalelwe ngaphakathi, akho mvuselelo liza kuqhubeka apha. Ihlelo lethu aliyikuyixhasa into enjalo, asifuni imfakathi enjalo phakathi kwethu. Ndalela nabani na ukuba aye kulaa nkonzo. Hey, iYeriko isendleleni yabagwetyweyo kanye. Kodwa inokuba kwakukho abafana abathile abanamakhasethi abanyebelezayo bangena ndaweni ithile besiya kwimbewu eyanyulwa kwangaphambili. Banyebelezela bayakutsho endlwini yakhe, badlala amakhasethi, wayenza yakhe, wayenza yakhe indlu yayinkonzo yokwamkela umyalezo. Basekhona namhlanje, uyazi umyalezo ufikile kwimbewu eyanyulwa kwangaphambili nakanjani na? Asazi uba uyokufika kanjani na, kodwa uyokufika. Ngoko ilungisa liyokutshabalala nabangemalungisa. UThixo uyayiqwalasela loo nto namhlanje. Ewe, uyenyebelezela ungene ngandlela ithile, asazi ukuba njani na. Nangona bengayokuxhasa kodwa ikho imbewu ephaya phandle eyanyulwa ngaphambili. Nabani na onento ayaziyo ngebhayibhile uyazi ukuba ela henyukazi lalinyuliwa ngaphambili ngenene lalinyuliwe, alizange ngathi ibhayibhile alizange litshabalale ndawonye nawo bangazange bakholwe. Injalo loo nto, oko lwakholwa ngumyalezo weyure. UThixo wanika uphawu ngabathunywa bakhe bathi, thabatha umtya ongqombela obomvu ubophelele kweyakho. Bathi, khumbula ukuba uba ubophelelanga laa mtya phaya okanye ushiye phaya lo sisabe ngawo sakuba simsulwa kwisifungo sethu. Baze bathi, ukuba uphumile ngaphantsi kwawo asinatyala. Yonke imbewu eyanyulwanga ngaphambili apha nangaphakathi, phuma uyokuyizingela, umana utata wakho, umama wakho, kuba sandula ukuphuma phantsi kwentlawulelo ezantsi eyiputa. Kwaye yonke into besingayifaka ngaphantsi kwalaa mqondiso yatshabalala. Ndikunika uphawu, lungumqondiso. Ndithi ngegama lenkosi, njengokuthi uba uthe wawufaka uphelene naye nomthunywa. Ndiyazana nengelosi yengqumbu uYoshua, nguye umthunywa kaThixo otshabalalisayo. Uqhelene naye kwaye uyazi uba kufanele kubekho uphawu lomqondiso. Uze ujingise phaya kwaye ndiyakuqinisekisa, ndiyafunga noThixo ufungile naye ukuba okuphumuleyo ngaphantsi kwawo kuya kutshabalala kwaye konke okungaphantsi kwawo kuya kuphila. Kwaye ngoku kusekho eso sifungo sinye, yiloo nto inye. Yabona, andizayi kuniyekela nitshabalale kunye nawo bangawukholwayo umyalezo. Baye ba wayivile imisebenzi ayenziwe baze wakholwa iyo. Ngokumalunga waye yena notata wakhe nabambalwa babana kwabo okanye into elolo hlobo yayingabo kuphela abayokholwa kuwo sonke eso sixeko. Uyabona ukuba bambalwa angakanani na? Mnye nje kuphela apha naphaya luSathane oluncinane oluya kuphuma esixekweni. Akunjalo? Ngokuqinisekileyo ngoku apha sithetha izinto eziphathekayo. Si ukuba uza kubona into iyo umzekeliso wokuqobo, kufuneka ubone ukuba ubuyinto na umzekeliso wokuqala. Kufuneka ubone ukuba besiyintoni na isithunzi. Ngoko ke uyakubona ukuba iya kuba njani na into yokwenene. Yabona, amandla akhe ayebonakalisiwe, umgwebo uza kulandela. Kufuneka bakholwe, kunyanzelekile ukuba bakholwe ukuze basindiswe. Eyomhlekazi, naba abancinane abafo bangena phaya abathunywa baze bayibambisa laa mbewu uyanyulokwa ngaphambili. Wasebenzisa indlu yakhe njengenkonzo ukwamkela izi zithunywa, babengazivumeli zingene kwezaa nkonzo. Hayi mhlekazi, yabona ngoko yena abayikukuvumela nawe bayakukhabela ngaphandle ukuba ukhe wathetha into ngawo. Ewe, yabona, babafumana bonke kweso sixeko sakhe abakholwayo babafaka ngaphantsi komqondiso. Yiloo nto kanye kungcono siyenze namhlanje ukuba kukho isihlobo sithandayo ufuna sisindiswe, kungcono uyokusifuna khona ngoku. Yabona, yathi ngumbo kathixo xa ichabalalisa eso sixeko sikhulu uphawulo umqondiso lwayigcina ikhuselekile indlu yakhe amen yintoni na uphawulo aluphezulu komqondiso wakhe okanye umqondiso wakhe wawuphezu kwendlu sasa kushukuma sonke isixeko sakuma emhlabeni yayintoni yayintoni
yoshua
umthunywa kathixo uthixo ngokwakhe wawuhlonela umyalezo womthunywa wakhe loo nto yawuqondakalisa loo nto yawuqondakalisa wawuhlonipha umyalezo wawuhlonipha umyalezo wabathunywa bakhe waze kwathi sakushukuma sisiwa sonke isixeko wawumi apho umqondiso obomvu karahabi phezu komnyango abanye ke bonke kwabakuphelile ngabo ngoko zenyuka ngqoyingelosi ezitshabalalisayo zatshabalalisa yonke into eyayilapha esixekweni akwasala nesisunsu lempahla omnye wathatha isunsu laloo mpahla kwanyanzeleka batshabalale kunye nayo iphuma ehlelweni bayithabatha yonke loo nto bayitshabalalisa iqalekisiwe indoda ezama ukulakha amazibulo ayo aya kufa isaqala njalo njalo uthixo wayiqalekisa ngolo hlobo loo nto inkulu yalwalayo aba umyalezo wenceba nobabalo bacinga ukuba babenqatyisiwe ngokukhuselekileyo abantu abaninzi bacinga ukuba namhlanje ngenxa yokuba ndingene inkonzo ndinqatyisiwe ngokukhuselekileyo ungaze uyikholelwe imfeketho enjalo ngoko igazi loba ngumqondiso kuni ngumoya ngoku umqondiso kuni ubomi obabusegazini yinto enye make siyicinge loo nto laa mqondiso omnye babewusebenzisa iyiphutha oba bomi bunye babuseyiphutha uthixo wasebenzisa umzekeliso omnye naphaa phezulu uyoshua umzekeliso ogqibeleleyo kayesu wanyaniseka kuphawula umqondiso wabathunywa bakhe abawushumayelayo uyoshua ekuthetheni kwakhe oko wathi ndingayichukumisi laa ndlu nantoni naye kuyo igcinelwe inkosi amen iyenyukazi umhambi wesitrato kodwa weva wakholwa waze wawufaka umqondiso awukhathaliseki nokuba weyele kangakanani na isonweni yintoni awayenzayo loo nto ayinanto yakwenza konke noko qaba umqondiso ngowakho ukuba uva entliziyweni yakho ukuba kukho nto ithile itsalayo ungowakho bakamqondiso wena omkhulu ke uyoshua igama uyoshua lithetha yehova msindisi ngokunjalo noyesu uthetha umsindisi uyoshua ke akuba isazi ukuba abathunywa bakhe babuyela emva bathi ndiyithobele imiyalelo yakho uye kwakho umfazi esimfumeneyo sakudlala amakhasethu yasi sifumene umfazi okholweyo saza samxela ukuba bonke bayakungena ngaphantsi kolwaphawu lubomvu phaya umqondiso luya kube luthetha wona sishumayele oko ingaba uya kuhlonipha yoshua ndandithumela ukuba nenze loo nto amen kwaze ke ngoko loo nto uthixo wayihlonipha laa ndlu ayizange igungqume iwe wathi uyoshua ngoko akuma apho enika imiyalelo yokuba kutshatyalaliswe yonke loo nto wenyuka ngqo wabe urahabi nabo bonke abakowabo behleli kakuhle nayo yonke into yabo amen yonke into yabo yayilapho endlwini ikhuselekile basuka nje bema apho akwafuneka nokuba bavele ngefestini babekwazi ukuyifunda ibhayibhile ngeli thuba idabi lalqhubeka wabuyela emva wamkela injengele yomkhosi waza wenyuswa waza kuthiwa ebhetelehem esakhe isabelo wasabelwa apho waza wazala unyana odumileyo loo nyana odumileyo ke wazala omnye unyana odumileyo naloo nyana odumileyo wazala omnye unyana odumileyo wade umkhulu unyana wodumo wafika konke ukuhla ukuya kudlula ko-obhede ukuya kutsho kuyese ukuya kuhla ukutsho kudavide ihenyukazi urahabi ngokuba wamkholelwa umthunywa wawufaka umqondiso yaza indlu yakhe yasindiswa kungenjalo ngeyatshabalala apho phantsi kuloo ndawo wayekuyo phulaphulisisa ke ngoku ow uthi uyakuqaphela nje bonke abengaphantsi kwawo basindiswa eyiputa bonke abengaphantsi kwawo basindiswa eyeriko bonke abangaphantsi kwawo bayakusindiswa namhlanje ikhwane elichixha igazi imvana yophayo ingumzekeliso kayesu kristu kumahebhere isahlo esi-3 ivesi yeshumi neyamashumi amabini andinathuba lakuyifunda ibhale phantsi benza kuyifunda ubizwa ngokuba ngumnqophiso okunaphakade igazi likayesu kristu libizwa ngokuba ngumnqophiso okunaphakade emhlekazi umnqophiso okunaphakade kwakutheni uze ubizwe ngokuba umnqophiso okunaphakade ngoba wawungazi uba ngunaphakade xa sihlangulwe kugqityiwe konke lolu ngunaphakade yinto ethetha umyinge othile wexesha lide liphelelwe ixesha akusayi kubakho umbi la kufikelele esiphelweni ixesha asayi kuswela mnqophiso kodwa lide liphelelwe ixesha ndiwuswele mnqophiso ngoku ukhumbula amahebhere esahlulashumene esithathu ivesi yeshumi uya kuyamashumi abini umnqophiso ongunaphakade idinga likathixo elopha igazi lisenza sikhululeke esonweni amen akukho sono kuye isono ubuwena inyama nqulani yena nibonise amandla akhe esithembiso uthixo ubothwe ligazi ubothwe ngumqondiso abantu bomnqophiso banomoya kayesu kristu apha ngaphakathi ukuze lo ukholwayo kum imisebenzi endiyenzayo mna uya kuyenza naye ebonakalisa umnqophiso yabona itestamente entsha itestamente ithetha umnqophiso injalo loo nto injalo gqirafeli itestamente ithetha umnqophiso itestamente entsha ithetha umnqophiso omtsha itestamente endala yayingomdala phantsi kwekhwane apho ubomi babungena kubuya buhle phezu kwekholo itestamente entsha yayimvana kathixo kwaye ubomi bayo buyabuya buhle phezu kwethu ubomi begazi yabona igazi bubomi kwitestamente entsha ubomi busuka egazini lemvana elithetha itestamente entsha umnqophiso omtsha ukuze uthixo emva kwaloo mihla ndiya kuyibhala imithetho yam kumacwecwe enyama entliziyweni yabo yabona ingekuwo amacwecwe amatye ngegazi lemvana apho kwakufuneka uthi ewe ndinalo igazi ngapha ngoku lithi mawenze ntoni koko phezu kwamacwecwe entliziyo yenu yabona ndiyakwenza umnqophiso omoya naba bantu ubonakalisa amandla akhe ke uyohane sahlueshumenesini vesi yeshumenesibini uthi lo ukholwayo kum imisebenzi endiyenzayo mna uya kuyenza naye yena itestamente entsha kukuthi umnqophiso omtsha ubomi obutsha obubonisa ukuba uyesu wahlangabezana nayo yonke imfuno wayeyifuna uthixo kuthi ukusibuyisela kwakhona ngenyaniso koonyana neentombi zikathixo ngaphantsi kwegazi apho kungasekho kugwetywa kwabaseroma esahlukesibhozi vesi yokuqala ngoko ke ngoku akukho kugwetywa kwabakuye hayi kwabo bawukholelwayo kwabakukristu yesu abangahambiyo ngokwenyama abahamba ngokomoya ilizwi lam ke lingumoya libubomi ow bendingenawukhe ndithathe umxholo kuloo ndawo ndikhe ndihlale malunga nezinye iiyure ezimbalwa kodwa sakhawulezisa siyigqibe uyabona akusekho kugwetywa sikhululekile esonweni sikhululekile kumaxhala ehlabathi akukho kugwetywa ngoba kwabo sele bethe ngamoya mnye babhaptizelwa mzimbeni mnye apho ke igazi lemvana seliqatyiwe uthixo wezulu unamkele kwaye obenu ubomi bakhe bukuni ngonyana neentombi zikathixo isimo senu sisimo sikathixo yintoni bethu ukuzenzisa ukuthile hayi mhlekazi uthixo unguthixo omgwebo unguthixo okulungisa kufuneka ukuba ube semgcini akukho nto yimbi iyakusebenza nalo uhlobo lwesimoni lulo ngokubani sisimo sikatata wenu yabona ubomi khangela xa ubomi buthatyathiwe ngenxa yegazi yabona ubomi ngokwabo buthatyathiwe yabona ubomi buthatyathwa ngenxa yegazi yabona igazi laliqatywa ubomi babungenako ukubuyela phezu kwekholo ngoko uba ibubomi besilwanyana ingebobomi kodwa yabona endaweni yomntu yaba ngongaphezulu ongaphezulu ongaphezu komntu yabona loo nto yenza ukuba umntu ngoku angabi ngumntu nje kodwa ungunyana nentombi kathixo ngenxa yobomi obungaphezulu 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 oba bukuye bubuyela phezu kwakhe buze bukutshintshe kubeni ngubone nakwizinto zehlabathi ubulungu benkonzo nokuba ngumhambi wehlelo ube ngumkristu ozelwe ngokutsha ozaliswe ngumoya ubomi kathixo buphuphuma kuwe njengeentlantsi zisuka kwindawo yokukhandela intsimbi uhamba nje uzele isidima nothando nokulunga kwaye njengomoya oyingcwele uhambe uthetha ow nkosi nantsoke kwaye ngantoni ngokuva umyalezo ukukhangela kwintsika yomlilo nesiqinisekiso esisikelelekileyo dlule ekufeni ndangena ebomini qaphela ngoko ke akukho kugwetywa kwaphela ukuba intliziyo yethu ayisigwebi ngoko sinaso isicamakushelo sethu yabona siyayazi loo nto kodwa ukuba isono sentliziyweni yethu ngoko iyasigweba singasuka singaqali nakuqala yabona unyanzelekile uba ukhululeka esonweni inye kuphela indlela yokukhululeka esonweni kungena kuye seso kuphela isigubungelo esikhoyo sesono ngukristu khumbulani igazi lomnqophiso igazi lomnqophiso alamkelwa ngaphandle komqondiso awungeke awusoze uthi kulungile ndihlandlululwe kwezo zinto asingomqondiso lowo ngumoya ongumqondiso umoya kakristu uphezu kwakho ukholelwa ngokukhangela ilizwi liyasiqinisekisa ngesi sithembiso yonke le imiqholo endiyibhale apha phantsi ndingaqhubeka ndihlumayela imini yonke ukukhangeleka njalo yabona ilizwi liyasiqinisekisa ngedinga ngokuba lililo idinga ilizwi lisiswe isithembiso kwaye ilizwi linguye uthixo libe ilizwi ilelethu thina ke siba lilizwi ilizwi ke liba sithi ukuba ndithe nahlala kum namazwi wam ahlala kuni ngoko ke yabona liba lusapho olukhulu olunye nje yabona liyasiqinisekisa ngokuba kutheni ngoko inxalenye yethu yabona 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 liba inxalenye yethu ngonjani onamqolo kulungile liyasiqinisekisa idinga umqondiso luphawu lokuba intengo seyenziwe yamkelwa ngoku awunakulufumana itikiti kwaloliwe ude ube ulihlawule ixabiso ibe inye kuphela indlela uyakuhlawula ixabiso ngayo ukuba ulihlawule inzalo loo nto ntoni likholwe namkele intobeko epheleleyo yelizwi likathixo lilonke iyakwenza ukuba uvumeleke kumqondiso intobeko epheleleyo ayinxalelenye yalo uphelele apho ihlelo lakho liphelela khona koko lona lonke intobeko epheleleyo kwilizwi elingukristu ikungenisa kukristu ngoku bekuya kuba njani ukuba ubungene wonke kodwa iinyawo zakho zijinge ngaphandle ukuba ubungene wonke izandla zona zijinge ngaphandle ubukhulu bethu bube bungaphakathi kodwa intliziyo ijinga ngaphandle yabona yabona intliziyo isesehlabathini yabona kodwa asiyenzi loo nto intobeko ezeleyo epheleleyo ikubeka wena kunye nelizwi nibanye uyalikholwa isuntswana ngalinye libe likuwe lilonke uyalijonga lisebenza ngawe awujikelezi esithubeni neqela labenza yonke into yabona ungumkristu awukhathaliseki noba ngubana othini na abanakuze bakuchukumise ukukristu wena khuseleke kangangoba unokuba nakho xa kukho kunkqonkqoza emnyango akunandawo uyakubambelele yabona ngokupheleleyo ngokuba uthabatha nje inyathelo lokuphuma apha uyakungena phaya ubudala buthetha into konke sowudlule ekugugeni kwingunaphakade kuba ukuye yena ke ungunaphakade akuthethi into konke noba usemtsha mdala uphakathi ngobudala okanye uyintoni na umhle umbi umfutshane kutyebile uyintoni na awukhathaliseki nakancinane ayingeke awujikelezi nazo zonke ezinye izinto ezi wena sowudlule kuloo nto ufile ubomi bakho bufuhlwe kuthixo nokristu utywinele ngaphakathi apho ngomoya oyingcwele uhamba kukukristu inye kuphela into oyibonayo ngukristu kuphela ke yiloo nto kuphela uyahamba koko o madoda yiyo loo nto sasicula elaculo nokuncinane dalisa indlela yam mihla yonke ngothando ndisahamba nehobe lezulu mandihambe lonke ixesha ndineculo noncumo zalisa mandibe ngumzalwana mandiphile umzekelo wento awathi ukristu indoda efanele kuba yiyo mandibe ngumzalwana kumzalwana mandibe ngumzalwana kudade mandibe ngumlungiseleli kubalungiseleli mandibe ngumzekelo wemizekelo mandibonise kwihlabathi ukuba eli lizwi lingukristu inye kuphela indlela endinokwenza ngayo kungena kuye ngoba ndinakuyenza ngokwam nawe awunakuyenza kodwa vumela ukuba ilizwi kunye nawe nibe banye emva koko liya kuziphila lona kuwe uyincwadi ihambayo kayesu kristu xa ethe wanolulawulo olupheleleyo ulawulo olupheleleyo kuwe ukuze wenze ilizwi ngalinye ukuba uza ngale ndlela ndifuna ukwenza oku uze uthi hayi hayi andikholelwa yiloo nto yabona awukabukho lizwini yabona ezeleyo ngoku ukhangela ngokuzeleyo ngoku intobeko ezeleyo kwilizwi elipheleleyo likathixo isivumela ukuba singene kuwo umqondiso ngoko xa sihlawula sithandaza kufuneka ukuba sibe nomqondiso wokuba siwuzise kunye nomthandazo wethu ukuba uthi ndiyathandaza nkosi kodwa andinako ngenene hayi awungeke usenokuma futhi yabona uyokufuna umqondiso uba laa mqondiso nguwo into aya kuyihlonipha yabona emhlekazi xa sukuba sithandaza ngoko kufuneka sivelise umqondiso nkosi ndikuthobele ngokupheleleyo ndiguqukile ezizonweni zam ndizivela ukuba undixolele sendibhaptizelwe egameni likayesu kristu umoya oyingcwele uphezu kwam ngoku ndinento ethile endiyisweleyo ngokubhekisele kuzuko lwakho nkosi ndiyayicela yam ngoku ngoku ke kubakho into ethile emilayo apha emva yakho yenzeka ngolo hlobo kube kuphelile konke kuphelile konke ilungisiwe ndicela oku ndiyakucela fanele ukuba ndibe nako yabona yabona ndiyakufuna ndikufunela uzuko lwakho yabona walunga injalo ke ngoko ke uyakunika nje uze wazi kwakokwakho kuyiloo ndlela ke kubantwana bethu njalo njalo aba igazi sikholwe kuphela benza ntoni ke ngoko xa unawo unokuvelisa umqondiso kunye nomthandazo wakho ubonakalisa ukuba ufikelele kuthobeleni okupheleleyo ilizwi likathixo lilonke xa unawo umqondiso loo nto ibonakalisa ukuba uthobele lonke ilizwi ngoko ke wena nelizwi nibabanye ucela kuphela loo nto uyiyo yabona ngoko noba sekutheni na uyazi ukuba ndithi koku sandla ndithobele thatha laa tshefu senza njalo sandla ndithobele ngoba siyinxenye yam
ngoko
xa wena nelizwini ithena abanye zonke isithembiso sesakho uzuko mthixo lonke idinga lelakho liyakuthobela ngoku ufuna ukuyikhangela loo nto ofuna ukuyenza awungeke usifake emlilweni isandla sakho usenzela nje ukuthi ndiboneni ndiyenza oh hayi hayi kodwa kubakho nto ithile kulaa mlilo ekufuneka ndifikelele kuyo iyawundithobela yabona yabona kunjalo yabona ufuna ukuyijonga into oyenzayo kungeso sizathu umaingcwele simnikwe ngoqoqosho nezinto ezinjalo niyazi uba ndithetha ukuthini na kuba abanye awufuni isicaka sokwenene sikathixo sikhayisi ngawo yabona yiloo nto ke ukwenza umboniso nje oko xa sithandaza sisa umqondiso oko kubonisa ukuba sithobele ngokupheleleyo upawulos usixelela ukuba igazi liyathetha ngoko nabani nawaziyo ukuba igazi liyintoni na ngenene lona ngokwalo alinakuthetha libububende akunjalo bangapha abayaziyo loo nto kodwa abayaziyo ukuba igazi liyathetha ukuba ufuna ukuyibhala loo nto igenesis sahluke sesine ivesi yesishumi uthixo wathi uphi umnawo wakho wathi igazi lakhe liyakhala emhlabeni ngawe amen akunjalo igazi lakhe liyathetha halleluya uthixo wathi uthini ngaye wathi yena ndingumthi nomnina wam yini na wathi igazi lakhe liyathetha igazi lakhe liyakhala lingumqondiso wokuba wabulawa igazi lakhe lalikhala limangalela ngokuba uyayifuna loo nto kwigenesis sahluko sesine ivesi yeshumi kwakhona kumahebhere sahluko shumi nesibini ivesi yamashumi abini anesine uqalise kufunda kumahebhere sahluko seshumi seshumi nesibini ivesi yesine ithi igazi likayesu lithetha izinto ezingcono kunelikaabheli yena wayeyindoda elilungisa wafa engenatyala ngoba wayesendleleni emele isityhilelo senyaniso awayenaso athetha lakhala ke lona igazi elinobulungisa likaabheli lakhala limangalela kukhayeni kodwa igazi likayesu kristu alizange likhale nje kuphela lasihlangula amen lithetha izona zinto zingcono linenza unyana nentombi liyanifihla kwingqumbo kathixo yabona igazi likaabheli lalingenamfihla ukhayini yabona kodwa igazi likayesu nako amen ngoko phuma khayini namhlanje ukuba bungumtshutshisi ochase nelizwi usithi iintsuku zemmangaliso zedlula nento yonke imfekethu nezinto ezinjalo liyakhala uyabona igazi likayesu kristu liyakhala kodwa ke kho uxolelo kulo ukuba nje uyalamkela ndinqwela ukuba sibe besinokuhlala umzuzwana kuloo ndawo yabona igazi lithetha izona zinto ezingcono kholo khona ukuze ukhuseleke uze ke uliqabe yabona kholo ngenxa yalo nantsi into ofuna ukukholelwa ngenxa yayo yabona ufuna ukhuseleko lolwakho ukholelwa ukhuseleko lwakho uze ke ufake umqondiso ngenxa yosapho luphela yabona uthi ke ndingayenza njani naloo nto yibange ukuba usebenzile kuwe ngoko ke wenani elizwini banye amen amen yabona yabona unisebenzela nobabini wena elizwini banye emva koko ufake kubantwana bakho ufake kwizihlobo zakho zithandayo njengokuba wenzayo urahabi wawufaka umqondiso kuyise wawufaka kunina wawufaka kubana kwabo nodade wabo wabafaka phakathi bonke uyawufaka uthi kosi ndizingela unyana wam ndizingela intombi yam ndiyayibanga sathana ikhulule ndizokuyifuna faka umqondiso wam umoya oyingcwele omoya oyingcwele ophila ngaphakathi kwam bamba intombi yam leya ndiyakuyo ngoku ndinentambiso yakho phezu kwam uyakuyenza amen yiloo nto kanye awayenzayo iyiputa enza loo nto eyeriko ukuba ufuna ukufunda esinye izele sosesimenesithandathu ivesi yamashumi amathathu ananye upawulos wamxela umthetho elikhulu kholwa ndingumthunywa wale yure kholwa kwinkosi uyesu wena nendlu yakho uyakusindiswa akunjalo kholwa ngenxa yendlu yakho bafake bonke ngaphantsi ngoku umbonile uthixo ezulu esenza umangaliso kuphambi komgwebo uyakholwa yo nto ewe ndingenza ntoni wathi sukuma ubhaptizwe upawulos wamthabatha umkhupha wambhaptiza wathi ngoku kholwa kwinkosi uyesu wena nendlu yakho uyakusindiswa kholwa ntoni kholwa kwinkosi uyesu kristu ngenxa yendlu yakho faka umqondiso kwindlu yakho ngoko ke wenza njani xa ufaka kwindlu yakho khupha yonke inkunkuma phandle thabatha zonke izikete ezifutshane neebhluku ezimfutshane namakhasi nemidiza nomabona kude nantoni ayenye uzikhabe ziphume ngomnyango xa ufaka umqondiso awunako uma uthule ngenxa yazo yeyomhlekazi khuphe zonke onke kudanisa nebhati imigidi ne-rock and roll namaphephandaba amadala nentlamba nezinto ezisezehlabathi zikhabe ziphume ngomnyango uthi siyayicoca le ndawo jikelele njengokuba wenzayo uyakobo wathi exele inkosikazi yakhe nabonke ababenaye esithi hambani ngubo zenu nayo yonke into zilahleni ezithixo amen uyayazi into eyathethwa nguyoshua phambi kokuba awele wathi hambani ngubo zenu musani kusondela kubafazi benu nezinto ezinjalo zilungiseleleni kuba sekusele iintsuku ezintathu siyiwele iyordani amen wayezilungiselela wayifaka umqondiso amen injalo loo nto zilungiselele ufake ukholele coca yenza ukuba abantwana bakho usapho lwakho izihlobo zakho ziwubone ukuwe injalo uyakusebenza ke ewemhlekazi uze ke ufake umqondiso ngomthandazo ngovelwano ngokukholwa ufake ngolu njalo uthando nokunjalo de wazi ukuba kuyakwenzeka yiloo nto kuphela ufake ngethemba ukholwa ukuba uyakunceda xa uthetha nalo mntwana xa uthetha nomyeni wakho uthetha nenkosikazi yakho uthetha nesi sihlobo kholwa ukuba kuyakunceda yimanje apho uthi nkosi ndibabangile bangabam bafumanela wena nkosi ufake dala impembelelo ekujikelezileyo abaya kusuke nje bawele kuyo kanye yabona ow unjalo unjalo uba unawo umqondiso udala umoya okungqongileyo amandla okuthi xa uhamba abantu bazi ukuba ngumkristu bathande ukuba kubekho into oyithethayo kubo bayalikholelwa ilizwi lakho into oyithethayo bayabambelela kuyo yabona injalo lona faka umqondiso uzeke uhambe nawo dibange indlu yakho kufuneka uyenze loo nto ngoku liliqala ngokuhlwa ngoku lithuba elide uphulaphule ngoku lilo eliqala ngokuhlwa lixesha lokufaka ngoku ingqumbo iza kubetha ngolunye lwezintsuku lisenokuba liphele kakhulu ixesha ngoko yabona faka umqondiso ngethemba ukuba ufuna ukufunda oko funda into apha isibhalo sam ebendisibhalele oko sesi funda kwabase-efeso isahluko sesibini ifesi esishumi lesibini ukuba ke ufuna ukusibhala kwabase-efeso isahluko sesibini ifesi esishumi lesibini xa uyifunda ithetha oku ukuba sikhonzi imisebenzi ifileyo oko sikhonza uthixo ophilileyo onemisebenzi ephilileyo amen oh nkosi onemisebenzi ephilileyo imiqondiso ephilileyo niyakholwa kwimiqondiso ephilileyo bhala kwakhona amahebhere isahluko sethoba ifesi yeshumi elinanye amawo yeshumi elinesine ukuba ufuna ukuvala imiqondiso ephilileyo imisebenzi ephilileyo ufake hayi imigaqo efileyo ndiza kumthatha unyana wam ndimsecaweni ndiqiniseke ukuba ujoyina inkonzo omnye umfana ngumkristu apha umhlobo olungileyo itshomi endala umfo onguye wehla weza apha wabhaptizwa umama wakhe wathi ndinqwela ukuba ube ubuye kwinkonzo enkulu kunale uba bufuna ukubhaptizwa yabona yabona umfana yena wayengafuni nje imigaqo midala efileyo nezinto ezinjalo yabona asikhonzi imigaqo efileyo nezithixo ezifileyo sikhonza uthixo ophilileyo okugazi lakhe laphalazwayo phaa kudala waze umqondiso waqatywa kuthi ukuze nathi siphile amen emhlekazi musa ukukhonza imigaqo ethile efileyo bakhanyela nezinto ezinjengomqondiso bathi iintsuku zemmangaliso zedlula awukho nto injengobhaptizo lukamoya ingcwele apha uyijoyelelani into enjalo yabona musa kuyenza loo nto faka umqondiso ukuze ukhonze uthixo ophilileyo usenzela imisebenzi ephilileyo imiqondiso ephilileyo imiqondiso ephilisa abagulayo ivuse abafileyo ixele izinto zingekenzeki ithethe ngelwimi itolike lonke ixesha ngokuchaneke ca iprofeta ithi oku nento enje kuyakwenzeka yibonise imiqondiso ezulwini phezulu nasemhlabeni imiqondiso nezimanga amen ithethe kanye le nto ibhayibhile yathi iyakwenzeka ukhonze uthixo ophilileyo faka umqondiso musa ukuya kwezo nkonzo ujoyine loo misebenzi ifileyo nezinto ezinjalo kubakholwa nokukholelwa kwizinto ezinjengomqondiso kodwa thina abakholwayo amen siyayazi loo nto bathi awukho nto injengomqondiso apha loo nto o yimfeketho leyo laa nto bathetha ngayo phaya phezulu yimpambano kutheni awukho nto injalo apha kutheni nina abafazi baphaya ow nini kutheni anazi ziintoni isinxibo senu benza njalo ibhayibhile yatsho ziintoni iinwele zakho ibhayibhile yatsho nango nango ke umahluko yabona musa ukuchukumisa musa ukuphatha musa ukungcamla yena unguthixo yabona ngoku oko kunento okuyithethayo ngoku bacinga ukuba yimpambano kodwa kuthi bakholwayo bayaziyo inyaniso siyazi ukuba ibukho bakhe uba yenza kwa ezaa zinto zinye wazenzayo ngoku yawayelapha emhlabeni amen ow batsho baqikelela nje ukuba babona intsika yomlilo ow hayi hayi o hayi akukho nto siyiqikelelayo babecinga ukuba upawulos uyayiqikelela naye iyiputha yacinga uba uisrayeli wayiqikelela kodwa yabathabatha abasezweni ledinga eyomhlekazi asikekeleli kumahebheru sasihloshumene esithathu ivesi yesibhozo yasi yesu kristu kwanguye izolo namhlanje ngona phakathi ukuba uyibhala phantsi yabona ukuba usenguye asikuko ayikuko ikuqikelelwa okuthile andibhala oku apha ezibhalo ndizibhala apha ndiyazazi apho zikhoyo ezizibhalo yiloo nto ndiya kuzo yabona ndiyazi ukuba bubukho bakhe obuphilileyo kuba wenza kwayinto enye kulo moya ngoku ukuba sele iphume ecaleni yangungena kwimigaqo mhlawumbi ihlelo sazi ngokukhawuleza okukhulu ukuba ibingengokristu akunjalo ngokuba ndindikhokelele kumgaqo othile okanye into enjalo enye ndinokuba ndithunywe ndisuka kuhlelo elithile kodwa andiziseli migaqo kwaye andinifundisi mahlelo ndinifundisa ilizwi likathixo elingamandla ovuko lukayesu kristu ebonakala kusiwe engenzelwanga mna kuphela koko nabani na othandayo yabona ukuze wena ungumzalwane wam andingomntu mkhulu ube wena ungumntu omncinane singabantu abancinane sonke kuthixo yabona singabantwana nabakhe asazi nto kuloo nto besifanele ukuyazi usenza ukuba sazi ngokuthanda kwakhe kwaye siyambulela ngoko sikwaziyo kweentsikelelo zakhe kwaye andikwabi ngokwam oku ndiyafuna ukwabelana nani ngako yabona ndifuna ukuba ningene kuko kwaye ndifuna ukuba niwamkele lo mqondiso ukuba ke aniyenzanga loo nto abaninzi kuni uninzi lwenu seluyenzile kakade kodwa kuba abanye benu abayenzanga yabona ndithetha ikhasethini kananjalo niyaqonda kwaye abaninzi babo andithethi apha ebandleni siphumile sonke ndiyakholwa kodwa kusenokuba amawaka aphindwe ngamawaka aza kuva ikhasethi yabona kwaye oko lulungiseleke uyakwakho umntu othile uyakunyebelezela angene yeriko uyazi ephethe ikhasethi ngoko sifuna ukuyibambisa lambe uyanyulokwa ngaphambili la ungena phaya yabona kuba ingqumbo yes yazini ukuba ibubukho bukathixo ophilileyo ubonakalisa ukuba uthixo wamvusa ngokwelizwi lakhe elathenjiswayo uyakuba mzuzwana ihlabathi lingabi sandibona iyeriko iyiputha abasayi kuba sandibona ke nina niya kundibona kuba ndi isimelabizo somntu usoloko ukubhekiselelwa kuso yabona ndiyakuba nani ndim umqondiso uvuko lwam lungumqondiso imisebenzi endiyenzayo iyakundibonakalalisa iyakundibonakalalisa kuni njengoba kwakunjalo ngemihla kalotha kuya kuba njalo ekubuyeni konyana womntu xa kuya kuba kuphuma umyalezo wangokuhlwa kuba kuya kuthi ngexala ngokuhlwa kukhanye kanye xa kusondele ixala ngokuhlwa kukhanya kuya kuphuma o uzuko kuthixo indenza ndibe ngandi ngabaleka ndinqumle umkhosi nditsike ngapha kodonga yabona yabona kuya kubakho ukukhanya malunga neli xala ngokuhlwa injalo loo nto watsho umprofeti ndiya kuba nani ndiya kuba kwisigaba sikaluther ndiya kuba kwisigaba sikawesley ndiya kuba kwisigaba samapentekoste kodwa kanye ngexala ngokuhlwa kuya kubakho ukukhanya abamahlelo baya kunyamalala bemke umqondiso ke uyakuqatya kwaye nabo bonke abo banyanisekileyo ezintliziyweni ukuhla kuya kuphuma phaya ngaphandle kwenu abanakwenziwa bagqibelele kodwa kuni kunjengokuba intloko kufanele ihambe ukuze imke nonyawo inyanzelekile intloko ukuba ihambe ukuze ihambe nesandla inyanzelekile intloko ukuba ihambe ukuze ihambe nentliziyo inyanzelekile intloko ukuba ihambe ukuze ihambe nomlomo yabona intloko imelwe kukuba ihambe ngoku ke sikwixesha apho umqondiso waqatywa khona emiqadini yomnyango yabona nasemigubasini ke ngoko xa ndibona igazi lingumqondiso ndiyakudlula kuni ndiza kukhawuleza ngoku ngokukhawuleza kangangoko ndinako ngoku eminye imizuzu nje emalunga nesihlanu okanye elishumi siza kugqiba ndibonakalisa uba uthixo wamvusa kwabafileyo niyayikholwa loo nto uphila phakathi kwethu namhlanje kwaye ngukristu kwaye laa ndi unathi kude kube sekupheleni kwe loo nto ke usekupheleni nje nto leyo ithetha ukuphela kwehlabathi ndiyakuba nani kude kube sekupheleni kwehlabathi ngokwelizwi lakhe lesithembiso wayithembisa loo nto imisebenzi endiyenzayo mna niyakuyenza nani asiyomfeketo leyo kuthi ingumqondiso ngumqondiso siyawamkela lo mnikelo ungcwele wegazi siyalamkela igazi lakhe elanikelwayo size sinike lo usinika ubomi umqondiso itywina lesithembiso sakhe abaseefeso sathi kwesesine ivesi yamashumi amathathu ithi musani ukulenza buhlungu igazi hayi musani ukumenza buhlungu umoya oyingcwele enithe ngaye na niqiniselwe intlawulelo ninjalo umqondiso umoya oyingcwele uya kubalityweni niqiniselwe intlawulelo ninjalo umqondiso umoya oyingcwele uya kubalityina xa sukuba nantoni ayityinelwe ngaphakathi kwetywina kungcono ungayiqhekezi awunakulaphula wena hayi ityina likathixo hayi yabona
For you are grieved not the Holy Spirit of God.
Uba u musani kumenza buhlungu moya ingcwele kaThixo enathi ngaye natywina naqiniselwa imini enhlawulelo ekuvusweni komzimba. Imbewu uphawu lokuba imbewu insuliswe ngobomi obunginaphakade uzowe ubomi bobam kwaye ndiyakubuvusa kwakhona ngomhla wokugqibela. Kwaye uhamba nje unethemba lokuba ubomi bukaKristu bukuwe ube nawe ukuye. Sabhaptizelwa mzimbeni mnye ngamoya mnye sityinelwe apho ngomoya oyingcwele phakathi koko amakholo alolu hlobo kude kube yimini avuka ngayo uYesu. Owu Nkosi, faka umqondiso ndithetha loo nto kuthi silindele ukuba eli dini lisinike ubomi kwaye lenza njalo kwaye lisinika umqondiso size siwufake umqondiso olityina de singabathathi nxaxheba koko kuyinto enjani ukuba nkulu ukuba ngabathathi nxaxheba sibhaptizwe ngaloo moya mnye sangeniswa kulowo wemfihlelo umzimba ndiyibize ngendlela loo nto oyintsomi ofihlakeleyo umzimba ofihlakeleyo oyimfihlelo umzimba oyimfihlelo kayesu yabona umoya ingcwele uthe uyibize gwenxa laa nto isidenge esifana nam kodwa uthe uyithethe gwenxa loo nto ndiyibize ngokuba ngoyintsomi kanti ngoyimfihlelo kayesu kristu yabona umzimba oyimfihlelo kayesu kristu kanti asiswele mfundo siswele umoya oyingcwele nguwo ofunekayo nguwo ofunekayo ewe yabona loo nto inoba ikhulise umntu othile endaweni ithile umhlohle othile ngoku ndiyathemba ukuba uya kuyivisisisa umzimba oyimfihlelo iya kuba yento ethile kuba ndingayithethanga loo nto yabona ulapha khona ngoku ulapha epulpitini ulapho kanye phantsi nguye yabona kuye ke akukho kufa kuye akukho lusizi kuye akukho kudinwa kuye akukho sono kuye akukho kugula kuye akukho kufa sikuye ke ukuba usathane uzama ukukunika into ethile enjengokugula thabatha nje umqondiso wakho uwuqabe Oh Nkosi, thabatha umqondiso wakho uqabe ngokuba uyimveliso ethengiweyo kaYesu Kristu. Umqondiso umele ukuba ixabiso lahambo lwakho lihlawule. Uthi yena wakufa uyakuba ulahlekile yithi uyiphosile. Ndinayo imveliso ethengiweyo, ndinawo umqondiso, ndiyimveliso ethengiweyo. Uyintoni umqondiso? Uyawazi uba uyintoni na, musa ukudlala ngayo. Uyawazi ukuba uyintoni na ngoku usenokuthetha nabanye uba bashumayeli baye bayakuphikisana nawe hayi usathane wazi ngcono ow ewe uyachasana nayo kube kabini mhlawumbi kathathu uyazi enze impazamo yokuyena usathane uyayazi into othetha ngayo bonisa nje lo mqondiso uyakubhapha ewe ngokuba uyintoni yimveliso etyiniweyo akanakuyaphula ivuleke anikele into apho engeyiyo uthi susa izandla zakho ndityiniwe Oh Nkosi, imveliso etyiniweyo emhlekazi uthengiwe. Phakamisa umqondiso wakho phezu kokholo lwakho olungena kuhlukunyiswa. Isithembiso sakhe umjonge emka. Umthandazo osebenzayo ushushu welungisa uyeyisa kakhulu. Yabona? Yabona? Thabatha lo mqondiso wenzelwe loo nto usathane okhona khona ukuze akulinge. Wayephaya iyiphutha yokulinga. Ngoba uyazi ngala mini xa urabi wabeka ela yenyukazi yenyukazi ladingisa laa msonto ndiyaqikelela ukuba amanyalo majoni andihleka hlekisa athi laa mfazi uphambeneyo phaa phezulu uphakanyelwe sisiko khangelani ungene phaa ngoba nakanayivabi into enjalo utheni ugqirha ujones wathi apha ezantsi akukho nto yilaa nto kodwa yayikho kuba umthunywa uvela kuthixo awuzisa umyalezo wabaxelela ungacinga ngamayiputa esithi bakhangeleka uthi khangela ela qela legquba labazenzi ngcwele liqhaba igaza abazibanamvutyulela ukulihlamba ke ngoko ow madoda namakhaya amahle kangakayathiswe wonke ligazi o kumnoka okunje ndiyakufundela iyakuba into eyoyikekayo leya kwiintsuku nje ezimbalwa ayizukuthetha nto konke uyazi ngoba ufatha ongcwele ozibanubani watsho kodwa yayikho yayinjalo yayinento eyithethayo inento eyithethayo kuthi bayikholelwayo uyabona khumbulani nje ukholo lwenu olungenakuhlukunyiswa eninalo kweli lizwi ngoku anisenguye ueva kwakhona uyabona awunguye omnye wabathandabuzi aba ke benzelelelayo ngosathana ubambe lonke ilizwi likathixo uyabona ueva wathi ulungile inkosi itshilo usathana wathi kodwa uyazi ngokuqinisekileyo ayinakuyenza into njengaleyo kumntu olunge njengawo inkosi ow uyathandeka eva akana kuze. O ewe uya kuyenza nayo wathi uya kuyenza ulungile utata wami ngumlungiseleli bendingumlungiseleli andiya nakuyinceda ngaphandle komqondiso ulahlekile ingqumbo iphezu kwakho yabona kuphela oko ngaphandle komqondiso yabona ewe wathi uya kuyenza kwaye uya kuyenza oko oko uyenza nje iphelele uthi uya kuyenza o ndiyakholwa ukuba iintsuku zemangaliso zedlule ewe kodwa wathi azidlulanga ndim izolo namhlanje ngona phakathi yabona loo nto kuphela azibonakalisa ukuba uyiwe ngoku kuthi siyayazi kubo abayikholelwa kodwa siyayikholelwa siyayazi ukuba yinyaniso yabona ngoku ngokuba koko siba yinxalenye elizwi size ke sithathe umqondiso umoya ube phezu kwedinga ndinguyehova okuphilisayo ngoku lungiselelani inkonzo yempiliso ngokuhlwanje yabona thabathani umqondiso uxhomeni phezu kwelizwi phezu kokholo lwenu olungena kuhlukunyiswa kwelo lizwi uyakuphuma yiloo nto emkhuphayo kuba kuye akukho nto injalo ngona kuba ndibe bendinokungena mvuzwana njengoku izinto ezithile endizibone zisenzeka kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo yabona yabona o into bendinokungena ngayo uyazi noluka wathi ukuba konke akwenzayo uyesu bekunokufaka ezincwadini ungayi kubakho ezincwadi zaneleyo ehlabathini zokuphatha oku nje ndikubone kolu lungiselelo lwam ndikubona ekwenza ubungeke ube nako ukuyifumba apha eqongeni loo miqulo ukuba bendinokukubhala ngeenkcukacha oko ndimbona ekwenza kolu lungiselelo lwam lodwa ndambona ekwenza yabona ube nempumelelo enkulu kulungiselelo lwam ngaphezu kokuba wayenzayo kolwakhe buqu ngokukhumbulani nguye ube nempumelelo enkulu ngoku hayi mna nguye owenze oko usuku halleluya ube nempumelelo engaphezulu ejeffersonville kunokuba wabanayo enazaretha wakwenza oko kwesa sixeko sikhohlakeleyo nakwesixeko sikhohlakeleyo amen glory kuba akazange abe nakwenza miqondiso apho kodwa uyenzile apho ekugqibeleni uthe wagqobhozela apha uyenzile ukuba yenzeke apho usenokuba wenze ukuba kuze abantu abavela kwenye indawo kodwa uyenzile nangoko ngoko ke ube nempumelelo engaphezulu kanye apho kunoba wenzayo ekapernaum okanye enazaretha kuloo nto ube neyona miqondiso mikhulu kanye apha kule tabanekile kunoba wenzayo kulungiselelo luphela lwasemhlabeni lwakhe injalo loo nto wayenza loo nto ngoku sithini ngehlabathi liphela owu nkosi ngoku nantso into ayenzayo ngoku ukhumbula nguye owenzayo ngoku ayithi ndim owenzayo yabona kuba andizange ndiyenze andizange konke konke ndimthandile nje ndanikela uqobo lwam kuye ndathetha into ayithethileyo waza umoyincele waya kwabanye abantu nabo bakholwa kwinto ayithethileyo waza kwawenza umsebenzi kuphela ukuba angenza nje ukuba sonke sikholwe yiyo angenza ntoni khona ngoku ukuba angenza ukuba sonke sikholwe khona ngoku akunabakho umntu ubuthatha akajikelele kule dolophu injalo loo nto babe nokwenza ukuba wonke umntu ayikholwe bekuya kuba kuphilile konke yabona phakamisa umqondiso wakho phezu kokholo lwakho olungenako ukuhlukunyisa elizwini lakhe lesithembiso usathana ke uyakusaba ngoku ndiza kuvala ngoku uthixo wakhe wanikela omnye umqondiso kwihlabathi yayingumnyama wezulu niyayikhumbula loo nto wahlala ehleli ethembekile kulo mqondiso kuba wawunikela ukuba ube ngumqondiso akazange asilele ukubonakalisa lo mqondiso kulama waka eminyaka akunjalo ngoba uwuhloniphile nguye wawunikelayo wanika ihlabathi umqondiso wokuba kangeke alitshabalalise ngesikhukula kwakhona ihlabathi okoko wenza njalo njalo kusukela ngaloo mini ubonakalalisile kukho amalungu apha emoyeni enza la mnyama wemvula ithi yakunalizela iphume ilanga loo nto ke iyawuvelisa ilanga leyomisa iphele imvula ngoko ubeka umnyama apho uqondakalisa ukuba kasayi kubakho manzi phezu komhlaba ayakuwa ngokwaneleyo abe nokutshabalalisa ihlabathi umnqobiso wakhe ke lowo ungumqondiso wathi ndiyakunika wona ukuba ube ngumqondiso wawuhlonipha umqondiso wakhe ngemihlakanowa usawuhlonipha nangoko wawuhlonipha umqondiso wakhe eyiputa wawuhlonipha eyeriko uyawuhlonipha nanamhlanje soloko uyawuhlonipha umqondiso wakhe wakuba ubonakalisiwe onke la mawaka eminyaka uthandile ukubonakalalisa la mqondiso akawulibali umqondiso wakhe ngoku akukhathaliseki nokuba litshintshanga kanani na ihlabathi umnyama usekhona yabona uyawuhlonipha umqondiso wenza loo nto nangoku uyawuhlonipha umqondiso wakhe akukhathaliseki nokuba litshintshanga kanani na ibandla nokuba likwenza kangakanani na oku uthixo uyawuhlonipha umqondiso wakhe yiloo nto kuphela isibonisa ukuba akasileli ukuhlonipha into ayenzayo nento ayithethayo siyayamkela kwaye siyihlonipha loo nto ndenza njalo mna ulindele ukuba nathi sibonakalise umqondiso wakhe phezu kokholo lwethu usathana nazo zonke iinkqubo zakhe ezingakholwayo namahlelo ukuze sikholwe ukuba isithembiso sakhe siyinyaniso kwaye uyakuyenza into athembise ukuyenza nalo ke ibandla akumangalisi ukuba bangabi nakubeka nesiseko sokuqala phaya njengoba sibiza njalo nindixolele ngeli gama akumangalisi ukuba ungabikho ndawo bafika kuyo koko babuyele emva emahlelweni benze igquba labantu abanxibe kakuhle abazilungisileyo iingqondi abafundileyo bengayikuze bafike ndawo ngokuba yiloo nto abayibonakalalisayo ndingumwisile ndingumrhabi bayiloo nto kuphela kodwa amakholwa athabatha umqondiso kwaye laa nto uyesu aqala ukuyenza egalili uyaqhubeka ngoku ngesibonakaliso sakhe somqondiso kamoya oyingcwele ubuyele phezu kwebandla kuba yayingezo zenzo zabapostile yayizenzo zikamoya oyingcwele ukubapostile loo nto ke ingumqondiso bathi kwanyanzela ukuba babaseyiso upetros noyakobi xa babe upetros noyakobi xa babedlula kwisango ekuthiwa lihle njengokuba bebona uba bangabantu abangafundanga inokuba babesithi hitentot rhazula landathwala zimxelela ngale nto yabona babenokuba babenazo zonke iintlobo zobizwa amagama ababengenakuziqonda bona basenokuba babengawazi umahluko zonke izibalo zesibalo kodwa kwafuneka ukuba baqaphele ukuba babekhe banayo uyesu babekubonakalisa laa mqondiso ngokuba laa moya wawuphezu kwakhe ngaphambi kokubethelelwa kwakhe wawuphezu kwabo emva kokubethelelwa amen loo nto ke imenza amahebhere isahlosimenesithathu vesi yesibhozo uyesu kristu kwanguye izolo namhlanje ngona phakade nantso ke indlela esasingayo ukuba uyaphila ngokuba kutheni sasinjani ukuba thina siyaphila ngokuba ephila yena kwaye ngenxa yokuba sisazi ukuba siyaphila kungenxa yokuba sifana naye saye sikuye thina kwaye wathi ngenxa yokuba ndiphila ndiyakuphila nani ndinguye esityilelweni loo wayefile wabuya wadla ubomi ngona phakade ukuba ke siyafa kwiziqu zethu size siphile kuye siphile ngona phakade kwaye ubomi bakhe obukuthi kunjengobomi kanye bayo nayiphina enye into ubonakalisa into wayeyiyo loo nto ke imenza ukuba ibe nguye izolo namhlanje ngona phakade ngoko unganako njani wena xa bekukhanyela oko awuboni imisebenzi efileyo khonza uthixo ophilileyo okunaphakade ndithetha umnqophiso okunaphakade obomi uba busegazini likayesu kristu ngoku uqhubeka apha yabona ekubonakaliseni umqondiso wobabalo lwakhe uthando lwakhe ngoku ngaphandle kwalo mqondiso ufakiwe ngoku lingumqondiso yintoni umqondiso umqondiso lukuphawu letyala eselihlawuliwe ixabiso elifunekayo selihlawule ixabiso losindiso lwethu yayikukufa yabona kwakungekho mntu ke wayenokulihlawula ngaphandle kokristu hayi umoya wehlelo hayi umoya kapopu hayi umoya wandoda ithile okanye ingcwele ethile koko umoya kayesu kristu uphezu kwebandla ungumqondiso wokuba ityala selihlawuliwe kwaye uhlangabeze yonke imfuno awayeyifuna uthixo kwaye thina naye sibanye ngaloo mini ndiyakwazi uba mna ndikuye ubawo noba ukum mna ndikuni nibe ninanikum qaba umqondiso qaba umqondiso wovuko lwakhe ukuze njengokuba wavuselwa ukungcwaliswa kwethu kusivusile nathi kunye naye ngoku ke sihleli kwiindawo zasemazulwini kukristu uyesu ngaphantsi kobudlelwane balo mqondiso wathi usirayeli ehleli apho kuqhubeka izikhalo phaa phandle esitratweni babe ngenayo nenye into abanokuhlupheka yiyo inye nje into yokuqiniseka ukuba igazi umqondiso wawubonakala yiloo nto kuphela ekufumeneyo ukuba sihlupheke ngayo ngoku kukho inkathazo endleleni enza ukuba zihlobo akusayi kuba kudala inkathazo iyandihlitha yazini loo nto qiniseka ukuba umqondiso uyabonakala umqondiso ke ngumoya oyingcwele kuba sabhaptizelwa mzimbeni mnye ngamoya mnye senziwa indlamafa zozuko lwakhe elizweni lethu lixesha lokumatsha ngoku usiwa kwilizwe letini niyamthanda niyawukholwa umqondiso bangaphi abangathanda ukuthi omzana ubranham ndithandazele ukuze ndingene ngaphantsi komqondiso masithobise iintloko zethu nkosi yesu wena unobabalo lonke lathi ihlabathi lakuba sesonweni kwaye kungekho bani unokulinceda uThixo ngenceba eyayibonisa kwangaphambili ngomzekelo wokuba kwakusiza umqondiso owakuya kuyisusa isuse siphele isono ungasigqumi nje kuphela koko ube nokususa siphele uYesu ke weza kanye ngexesha elililo waza waliphalaza elo gazi ubomi bakhe buqu ethabatha esenzela thina uxolelo ngenxa yezono zethu waza waphinda wazinikela wabuya kwakho ekuyimoka moya oyingcwele ongumqondiso ngoku omele ukugcinwa libandla ade abuye kuba umpostile uPetros wathi idingalikuni nakubantwana benu nakubo bonke abakude esukuba inkosi uThixo wethu iya kubabiza osi ngobabalo lwakho uncedo lwakho ndibanga wonke umntu owuvayo lo myalezo ndibabangela uThixo ndiyakuthandaza nkosi kokubini apha kusasa nje kwanawo baya kuva ekhasethini ukuba ke kukho imbewu naphi na eyanyulwa kwangaphambili nkosi ukuba ive ilizwi lalo mhla bangangangena ngoku ngokuzolileyo nokuthobekileyo bazibeke phantsi iimbasa zabo emnqamlezweni okanye ubuqu babo njengembasa yobabalo lukathixo obabizileyo banga ke bangazaliswa ngumoya oyingcwele baze bawubonakalise umqondiso wobomi bukayesu kristu eluvukweni lwakhe logama basesemhlabeni siphe oko nkosi la mazwi nkosi ndisenokuba ndiwathethanga ngendlela eyiyo ukuba ke andenzanga njalo ndiyathandaza uba umoya ingcwele awathabathe loo mazwi awazise ngendlela abemelwe kukuziswa ngayo ukuze abantu babe nokuqonda bazi ngaphandle kolunya bazi kananjalo ukuba uthando oluyalungisa ukuze bazi ukuba kungenxa yale yure siphila kuyo nokuza kwenkosi okusondeleyo saye sibona izibane ezikhulu ezibomvu zidanyaza kwihlabathi lonke lijikelele zokuba ixesha lisondele banga abantu bangawamkela umoya oyingcwele namhlanje ndiyathandaza ndibazisa kuwe egameni likayesu kristu mawube ngumqondiso okuthi lo gama sisaphilayo lo wathembisayo ukuba uya kuba nguwo uya kuba lula ukucela oko ngokuba wathembisa ukuba uya kuba nguwo ndaye ndiyazi ukuba uya kuba nguwo sithandaza egameni likayesu amen ngoku iintloko zethu zizithobisile umzuzu nje ngokholo ndikholwa ndiyithandazele ngako konke endaziyo ndithandaze ngokunyaniseka ngako konke endikwaziyo ukuba kuthandazwa njani na khangela ndiyakuqonda oko niyazi intoni zizishumi zenu neminikelo yenu le ndiphila ngayo kukuxhaswa nini apha ebandleni ukuze ndibe nomntu endinokushumayela kuye luthando lwenu noamen benu nobudlelane benu namazwi enu anobubele phakathi phaya ehlabathini apho nisukuba nisiya khona kwizizwe ngezizwe jikelele kwesi sizwe ngamazwi enu anceda ukusa umyalezo nini singabasebenzisa nayo koku kunye nokristu singabazalwana nodade yena ke ngukumkani wenu kwaye ndiyanithanda apho ndikhoyo ndifuna ukuba nibe lapho nani ndiqhuba ndinqumle eli lizwe uya kuthetha nani amatyeli aliqela ndiyakulangazelela ukuhlangana nani apho kusasa ngecawe ndiyanithanda ndaba soloko ndinithanda ngamanye amaxesha kuyanyanzeleka ndithethe ngqongqo mpela kodwa kunilungisa nje oko niyabona kungokuba nje ndiyanithanda yabona kwaye andifuni ukuba niwuphose nani ningayenzi loo nto ngoku ngokuzolileyo nokuthobekileyo ngako konke kusentliziyweni yakho emazantsi kakhulu wamkele yithi nkosi yesu khona ngoku thabatha konke kum okungafani nawe ndenze ukuba ndisuse lonke ikrathi lam konke kukum ndikukhuphe yonke inkunkuma konke okungakholwa kukum ndiyakwala ngoku nkosi ndiwukhabela ngaphandle umoya oyingcwele kathixo ke onjengehobe mawuhle ungene kum ndifuna ukuphila ngona phakade nkosi kwaye ndifuna ukuba undincede ngeli xesha ndiyipheke ngoku usathandaza njalo siza kunqumshela eli culo okanye sicule ngokuthe chu sonke undiyamthanda kwaye khumbulani uza ngothando kuba yena oluthando ngoku ndiphakamise isandla sam phezu kwezitshefu kuba abantu babe nokuzifumana kungekabi sebusuku
just my side.
unikezele nje kuyo ubomi bakho. Thanda, thanda, mthande, uyibona into akwenzela yona. Kungothando. Uthando luzisa ukuthobela, uthando luzisa ukuqhelana, uthando luzisa umtshato. Kulapho sijonge khona ke apho isidlo sangokuhlwa somsitho wemvana.
I hear my Savior calling that he loves me too.
Thanda ndiyamva umsindisi wam ebiza esithi uyandithanda nam okwam nde intliziyo yakho yonke nje uzivele nje into ethile emnandi ngenene ingena kuwe umoya oyingcwele ke lowo. Ukuba ndiyakuphakamisa izandla zam kunye nabaphulaphuli kunye nomculo, ukuba ndonile, ukuba ndenze nantoni na ingendawo, ndithandazela nina ngoku kunye nam. Ukuba kukho into engalunganga endiyenzileyo, isandla sam siza kuwe Nkosi, sithetha ukuba ndicela uxolo. Isandla sam siza kuwe Nkosi, sithetha ukuba bendingafuni ukuyenza, kwaye ndiyazi uba ndiyafa Nkosi, kufanele ukuba ndilishiye eli hlabathi ngokwakwimoya enyama. Ndifuna ukuhlangana nawe. Izandla zam zithetha ukuba zithathe Nkosi, ndizalise ngomoya. Ndinike umqondiso wothando lwakho phezu kwam, umoya oyingcwele oya kundenza ndiphile ngokuzola ngobunono, undenze ndiphile ubomi babo kuKristu, ukuze intliziyo yam ivuthe ngenxa yabanye, ukuze ndiphantse ndingabi nakuphumla busuku nemini ndide ndibe nokufumana wonke umntu endinokuba nako. Ndiyakuba njengabathunywa baseYeriko, ndiyakuya kuye wonke umntu endinokuba nokuya kuye ndibone ukuba ndinakubafaka ngaphantsi kwegazi lomnqophiso na, phantsi kwegazi lemvana, ukuze bamkele umqondiso. Yabona, igazi liyacoca, umoya ungumqondiso wokuba igazi seliqatyiwe. Yabona, umoya ungumqondiso wokuba igazi seliqatyiwe. Lingekaqatywa igazi, umoya awunakuza. Oko lakuqatywa igazi, ngoko ke umoya ungumqondiso, ubuyisela kuwe ukholo lwakho egazini lwamkelwe, ixabiso lohambo lwakho lihlawulwe, ixabiso lohambo lwakho lihlawulwe. Ugqityiwe konke, ityala livaliwe, ungumKristu, ulikholwa, uKristu kuwe, kube wena ukuKristu. Ngeentliziyo zenu zithotyiwe ngoku phambi kothixo umlungiseleli wenu umzalwana uNeville namazwi akhe okuvala nento aza kuyithetha. Nizikhumbule iinkonzo zangokuhlwa nje, inkonzo yempiliso. Nifike kwangexesha, kufuneka siqale ngentsimbi yesixhenxe, ndibe seqongeni ngecala yesixhenxe. Kulungile umzalwana uNeville, ngoku sizawudla umthendeleko. Uyabona ngokuhlwa nje, nize ngale ntsikalanga, kufuneka nihlale kanye kuwo. Ningawuyeki umke lo myalezo, khumbulani, ningaze niwuyeke lo myalezo umke. Igazi liyakuba ngumqondiso wokuba ubomi bunikezelwe. Yabona, xa ndibona igazi ndiyakudlula. Umoya oyingcwele ngumqondiso wokuba igazi seliqatyiwe entliziyweni yakho, kwaye ngumqondiso wokuba igazi liqatyiwe. Ukuba lizanga laqatywa, umqondiso awuyikuza. Niyaqonda, yithani amen. Igazi lifanele ukuba liqatywe ukuze ke ngoko umqondiso ufike. Ungumqondiso wokuba igazi lentlangulo seliqatyiwe, nexabiso lohambo lwakho lihlawulwe. Thixo andisikelele, uzalwana uNeville.